Nginenhlanhla kubuya lapha epulpiti futhi emvacishe ngiyacabanga cishe impela dinyanga letintsathu ngingekho. Tikwireli tibe nesikhathi lesilukhuni kanjalo nami. Oh, sekuphumulekile noko manje futhi udiva kakhulu njengekungena enkonzweni futhi. Futhi ngibheke manje kucala kuleli viki lelitako. Kulobusuku bangalesithathu lotako kuthi kube yimvuselelo khona lapha ethabanekele. Futhi uma uNkulunkulu athanda nginoluhlobo lokuthi inkosi ingethembise luhlobo lolusha nalolwehlukile lwenkonzo. Kuthi uma kumthokotisile kwenda njalo ngethemba ukuthi ngitocala lolo hlobo lolusha lwenkonzo kuleli viki lelitako lapha ethabanekele kwenzawo yekucala. Bese ke anginamihlangano leseluhlwini ngaphandle nje kweAustralia neNew Zealand kulo bhembithwane lotako. Bese ke umnakethu Osborne ubita umhlangano loyinhlanganisela lengathi nje kumethembisa lapha esikhathini lesithithe lesendlulile eTulsa. Kodwa kamvanyana kodwa asikabi nesiqiniseko ngaloko kwamanje. Kube kuhle impela mnakethu Jeffries kuthola ukuthi ngichawule isandla sakho emuva lapha nekuva futhi umfana wakho ahlabela lelo culo nawe udlala. Ngithi kukuthanda lokho uyise nendodzana. Anikuthandi lokho na? Khulisa umntana ngendlela lafanele ahambe ngayo. Kunjalo mnumzane Genta, uyathi ukuthi lokho kunjalo nobabili. Khulisa umntana ngendlela lafanele ahambe ngayo. Futhi uma sekamdzala lengeke isuke kuye. Futhi lelo liqiniso. Kungahle kube khona letinye tikhathi langahle asuke kuyo. Kodwa yona ingeke isuke kuye. Niyabona na? Iyohlala naye njalo. Lokho ukuceceshwa kusenesikhathi. Nakunoma ngukuphi lakhuliswe ukuthi akwende kuyo kuyohlala naye impela. Manje lena yi ngihlangene nemnakethu Jeffries ngaphandle laphaya ngase ngithi mnakethu Jeffries ngicabange ukuthi niyathi ngihlala ngijabula njalo kubona noma ngubaphi bazalwane bami labavakashile bakhona. Kodwa busuku lobunjepho umnakethu lovakashile ukuthi efike lobu busuku babonthanga nje lota lathi abanekele kwendvulela nje lemvuselelo. Lobu ngulobusuku sifuna kuthatha kusihlwa nakusasa ekuseni nakusasa ebusuku kuloko nje lesikukholwako lapha ethabanekele kukubuyeketa futhi sinaletinye tinkholelo letiyincaba kabi letingakejwayeleki mbamba. Kodwa ngandlela thithe noma lenye sitithola kuleli Bhayibheli tibonakala tilapho tikahle. Futhi manje uma kungaba khona umnakethu longakejwayeleki noma dzathe ekhathi losonza ehlelweni leli thithe noma longavumelani lohleti nje ekhathi kulena yakusihlwa. Sifuna wathi ukuthi wemukeleke ngalokuphelele. Niyabona wemukeleke nje ngako konke. Kodwa manje ngiyethemba futhi sikwenda lokhu kuhedle impela. Ngako uma kubonakala ukuthi awuvumelani nako yebo ke manje futhi yenda lokho njengoba ngenda uma ngidla iphayi yemasheri. Futhi uma ngidla iphayi yemasheri lokunguyona lengiyithandzako ngihlale ngithi uma ngidla lephayi uma ngidibana nembewu angiyilahli lephayi. Ngivele nje ngilahle lembewu bese ngichubeka nje nekudla iphayi. Ngako noma njengekudla inkukhu manje nine nonke niyayithanda nonke inkukhu. Niyabona futhi uma utithela ethanjeni awuyekeli uyaligega nje lelithambo futhi ube solo udla lenkukhu. Yebo ke nguleyo ndlela lowenda ngayo kusihlwa lengikushoko lapha. Uvele nje uma utithela kulokuthide uthi manje nje ngihlethi nje kuleli njengetimfundiso telibandla lelincane kule mihlangano lemithathu lelandzelako bathi nje ukuthi cecesha kuloko laba kukholwako futhi baya kuphindza futhi indlela kuphela longacishe impela wende umuntu ayikholwe ukuthi uyibethele ekhaya kakhulu impela bathe bathi ukuthi leyo ngiyonandvo lefanele nguleyo ndlela kuphela longakwenta ngayo ukuthi kunamathele. Njengomngani wami nje umnumzane Woody lebe ngisolo nginaye uma nje ubethela siphikile uzingenise hafu neliplango libe liceka lonke umoya utoli phephula liwe phansi masinyane impela. Kodwa ufanele usibethele singene usende sinamathele kakhulu Ngako manje uma nje loku ngikwenda kuvakale kubuluhlata sibili kulethinye talenti indzawo leti nakini tivakashi kusihlwa lohleti angitami kona kunilahla ngitama nje kubethela ekhaya kuleli bandla loko lesikukholwako wonke lokuchonza koloko manje kahle kakhulu thani amen kulungile loko kukahle futhi manje ngisusa loku etandleni tami bese kuthi ke bayakuthwebula kanjalo njalo kuze kuthi kamuva uma bebafuna kuthola ke kuthi ngempela yini lesiyimelako nekuthi mihlabathi mini lesime kuyo loku lokuthwebuliwe kutokusho futhi ke sikwenta loku njalo ngetikhathi tonke ngoba kukhona abantu labasha longenako futhi sichubeke futhi manje ngeke sikhone ukuthi sendlule kutho tonke leti mfundiso telibandla kodwa nje letinye tathu lesifuna ukukhuluma ngato manje ngemsombuluko nangalesibili ngiyahamba ukuthi ngiyokhuleka ngilungele inkonzo yokuphilisa futhi ningashaya tincingo noma ngabe ngukuphi lapho nifisa khona futhi ningenise noma ngubani lenifuna kumngenisa ngale mvuselelo letako futhi nibatshele ukuthi bangethi ngekujaka manje bangethi bathi yebo-ke manje ngilokhijima ngingene bese ngiyakhulekelwa kusihlwa nakusasa ebusuku konke anikwenti lokho niyangena futhi nilalele sikhashana ngoba sifuna kuthatha sikhathi sethu futhi sendlale lelo livi lisondzele kakhulu ngangekuthi levele angeke ngisho abe nelicashata lelilodwa lelincane lenzawo ukuthi ake anyakade bese kuthi-ke uma nivumela kukholwa kwenu kugijime kuphume kuze kuyofika ekugcineni kwako nithe nicale kukholwa bese-ke niyekela kuva lokuncane kwanembeza wenu kusebente khona-ke kukholwa kwankulunkulu kutokwesekela khona-ke nitophumelela kahle niyabona na ngoba kukholwa kwenu kungeke kwente lokukhulu kangako kuva kwenu lokuncane kwanembeza kutofanele kuye ngalapho kukholwa kwenu kuya ngakhona bese-ke kukholwa kankulunkulu kungene ngemuva bese kukuqinisekisa konke niyabona na kodwa uma kukukholwa kwenu oh yebo sengikuthole kahle manje uthi ngisho nekuva lokuncane kwanembeza wenu kugwedleka kubuyele lapha kuthi angathi noma kuthosebenda yini kimi kungeke kukwende ngaso leso sikhathi niyabona na ngako sifuna lena kube inkonzo yokuphilisa mbamba uthi ngaphambi kokuthi ngifake noma ngubani emakamelweni kanjalo njalo utophilisa noma lena tinkonzo letinsha ngifuna baconze sibili ukuthi bangenela kuto kwentani lapho ngako khumbulani nje futhi nite futhi nisivakashele futhi sitojabula kuba nani manje khumbulani manje ekuseni sitochubeka nemfundziso yelibandla futhi kusasa ebusuku ngendlela lefanango manje nemukelekile futhi nite futhi noma ngubani angeda ijabula sonke sikhathi kubona noma ngubani kodwa manje loku kusihlwa kuconziswe ekhaya nje kubantu longuwalathi abanekeli lapha lokhuliswe kule mfundziso ngoba ngaphandle enkundleni inkundla yobuvangeli sithatha nje letilula impela timfundziso tekuvangela temibhalo kodwa lapha ethabanekeli sinemicabango yethu lucobo netinkolelo tethu lucobo njengelibandla futhi nguloko lesitokwendlula kuko kusihlwa futhi ngaphambi kokuthi sivule livi lakhe lelibusisiwe singeke sakhothamisa nje tinhloko tethu kwemzuzwana wemkhuleko na nkulunkulu somandla nalonemandla lowathi ngaphambi kokuthi umhlaba uke ucale kuthungeletha ku-athomu yekucala wawungunkulunkulu awukantshintshi nakancane futhi lapho kungasekho ma-athomu kuwubamba ume futhi kungasekho mhlaba kuthi umiswe uyehobe usolo ungunkulunkulu ukhona ingunaphakathi futhi kusukela ngunaphakathi wena unkulunkulu awukaze ube nesicalo setinsuku nesiphetho sekuphila uyoba khona njalo futhi babe wena ungulongenasiphetho futhi thine sinesiphetho ngako-ke sicela sihawu sakho sebunkulunkulu nkulunkulu siconza kuthi lo moya wethu utohlangana khaca eliphakatheni uphuma kulendlo yesikhathi uyongena eliphakatheni ngako-ke nkosi silapha kutohlola ensinzisweni yethu kubona ukuthi sime kanjani ebusweni belivi lakho nekubona ukuthi sihleti kanjani elwatini lwethu ngabe siphila loko lokuthokotisako kuwe na ngabe umoya wethu uyafakazelana nemoya wakho na futhi ngabe kufundzisa kwethu uyafakazelana naleli bhayibheli na futhi babe kwangathi singahlola kokubili sikusondzelele kulethe inkonzo lethi letinzathu letitako letilandzelako siphe kona nkosi busisa umelusi lapha emadikoni emagonsa nawo onke emalunga bantu labetha kuleli bandla kusukela etinsukwini tami lapha nkosi kunalabaningi labaningi lengingathi ngisho emagama abo noma kuthi bavelaphi kodwa nginesiqiniseko ukuthi wena wathi konke ngabo futhi silapha ngaleyo nhloso yinye kusihlwa nkosi kuthi sihlanganyele ngasevini lelibhaliwe futhi siphe umoya loyingcwele etimpilweni tethu kuthi singahlala ngokuthula sisangulekile nase kumesabeni uNkulunkulu futhi sihlole timpilo tethu ngelivi lakhe siphe kona nkhosi nakulesakhiwo kusihlwa nkhosi kunebazalwane bami betigaba letehlukene yelibandla futhi nkhosi ngibonga kakhulu ukuthi balapha ukuthi bahlanganyele mhlawumbe singaphikisana ngemigomo lemincane yetimfundziso kodwa kulowo munye umgomo lomkhulu longulomkhulu sime njengebazalwane labahlangene ngaphambili kuthi oNkulunkulu kwangathi ungacinisa timhlanganyelo tethu newethu nemagodza emusa waNkulunkulu neluthando luphumule ethi kwethu ngalokucicimako manje sicondza nkosi kuthi lona ngumsebenzi lomkhulu kakhulu kuthi umuntu awende ngoba sinako lapha ngaphansi kwekunaka kusihlwa siphetho semiphefumulo lephikelele eliphakatsene ngako sikhulekela ukuthi umoya loyingcwele utongena evini ngqo futhi uthole indlala bese ulichaza ngendlela yakhe lucobo kithi tindlo latothandza ukuthi sitati siphe kona nkosi futhi uma leletinsathu ikhathi tenkonzo sesiphelile kwangathi singahamba njengelibandla lelicinisiwe njengalabahlangene endzawonye kuthi sihlanganise tinhlitiyo tethu netinhloso tethu tonke endzawonye netakhamiti leti bafoba kithi tembuso waNkulunkulu bese sithubekela embili kwangathi asikaze phambilini ngifuna ukubonga nkosi lapha ebukhoneni balelibandla nakubantu lolapha kuthi ungiphe manje emaviki lamanengana ekuphumula lokuhle ngidiva ngikahle kakhulu kusihlwa ngenxa yebukhona bakho nesibusiso sakho oh Nkulunkulu sikhulekela umnakethu lapha umnakethu loya ngesheya kwetilwandle le phansi kulawo mave lamnyama langcolile lapho kwanempilo yakhe lucobo iyinkoyoyo yokuhlaselwa oh Nkosi busisa umnakethu Jeffries wethu asahamba nendvodzana yakhe nemkakhe futhi manzisele kakhulu kwangathi angabhobosa timbobo ebumnyameni kuze kuthi kukhanya kwelivangeli kutokhanya khashane nanzawo tonke sive babe ngoba sicela lesicelo lesi egameni lenkosi Jesu indvodzana yakho amen manje kusihlwa ngifunda eBhayibhelini lami lelincane iScofield ngisandza kwendlula nje eminyakeni lengemashumi lamabili nesihlanu budzala mathudane nje futhi ngisakhona kulifunda kodwa kuya ngekufiphala impela ngako ngitholele tibuko tekufunda uma ngidadisha futhi ngitobona ukuthi tisebenta kanjani kusihla kukwe kucala kimi manje nginetifundo letinjengalesi kuthi ngabe kufanele libandla oh tindwa letinenge uma singafinyelela kuto lenye yato kuthi kungani sibitwa ngelibandla na kungani singesilo lihlelo na kungani sikholelwa ekuvikelekeni kwaphakathi kwemphefumulo welikholwa na? Kungani silahla abashumayeli besifazane? Sipaphathiselani ngekucwilisa? Futhi ngabe libandla liyokwendlula enhluphekweni na? Naleti nengi taleto tifundo lapha, ngiyacabanga nginelishumi nesihlanu noma lishumi nesiphohlongo sato kulobusuku lobumbalwa lobutako. Ngako ngiyacabanga kusihlwa kuqala ngako, kuqalisa ngako. Kubonakala kwangathi inkosi ikubeke enhlitweni yami kwalesifundo nje. Kungani singesilo lihlelo na? Sizathu sekuthi manje asikamelani ngalutho nalabanye bantu labalihlelo. Asikamelani ngalutho nabo. Kodwa ngifuna ukuchaza ukuthi kungani singazange singene kunoma nguliphi lihlelo. Ngagcotshwa ebandleni lelincane lemaBaptist njengoba nathi neBaptist ayisilo lihlelo. Yayingesilo kuze kwaba mathudane nje. Futhi manje seyiguquka nje iba lihlelo kakhulu njengawo onke lamanye. Kodwa sizathu sekuthi singaguquki sibe lihlelo. Manje siyinhlangano. Siyinhlangano lebhalo emabhukwini lapha etinkantolo. Njengenhlangano, licembu lebantu lelihlanganiswe ndzawonye kuthi likhonde Kristu. Kodwa asikho ehlelweni. Akekho lotobusa etikwethu. Niyabona, akusilo lihlelo. Yinhlangano nje, inhlanganyelo emkhathini wemakholwa langemaKristu. Bantu betha lapha ebandleni, naleli bese kuba libandla labo lasekhaya uma bafisa kuda, kuphela nje uma baphila, uthi bangetha lapha, uthi baphikisane nayo yonke into esishumayelayo. Lokho kulunge ngalokuphelele, usasolo kuphela nje uma ungumKristu, unenhlanganyelo nesandla leselulekile ngalokufanako nje njengabo bonke labanye, niyabona na. Uma ngithithe ngikholelwa ekubhabhathiseni ngekucwilisa nemandi, futhi ukholelwa ekufafatweni, futhi wahlala kukongqo, siyosolo sisafana nje njengoba besinjalo uma sobabili sivumelene. Singahle singakhoni kubona ngaso linye ngalokufanako, kodwa kuphela nje uma ungumnakethu noma dzathe longumKristu wemukeleke ngalokuphelele, niyabona, wonke umuntu. Ngako asinalo noma nguliphi lihlelo. Ngoba ngicabanga ukuthi lihlelo lehlukanisa abuzalwane. Lamanye awo atawuthi, yebo ke, asikahlangani ngalutho naleyo mvuselelo. Leyo imvuselelo ye-Methodist. Yebo ke, leyo yi-Baptist. Asina, singema-Methodist, asihlangani ngalutho naloko. Mnakethu, uma Kristu akuyo, sifanele sihlangane sonke nayo. Sifanele sifake kwethu ngumtimba waKristu lohluphekako. Futhi ngiyakubona lokho kakhulu emaveni namuhla ukuthi sinako kanjani. Manje Kristu akazange nanini ake ahlele noma nguliphi libandla lelihlelo. Manje nje lokho akuqiniseke sibili. Manje ngitonibuta kusasa ebusuku uma noma nguyiphi yaletinto leti lenifuna kuyati njengalomunye umlando lengicaphunako noma lenye intfo. Anginaso nje sikhathi sekupomba loko kwendlule. Ngeke ngingene kulesinye sifundo ngoba beungahlala emaviki kuso impela leso sifundo lesifanako. Kodwa uma nifuna kwathi indzawo noma yini, butani mine nje bese nikubeka lapha etulu edeskini futhi ngitoniphendvulela kona. Manje lihlelo lelidzala kunawo onke nelibandla lekucala leli lihlelo lesake saba nalo libandla laseKatolika futhi lahlelwa eminyakeni lengemakhulu lamathathu nenzo emva kwekufa kwempostoli wekugcina. Futhi kunjalo uyakuthola kubobabe basenayisini basekucaleni, futhi uyakuthola emibhalweni yaJosephus, futhi labanengi bosomlandvo labakhulu, niyabona na. Futhi mayelana ne noma ngimiphi eminyaka yelibandla kwehle njalo kuze kube sekufeni kwempostoli wekugcina neminyaka lengemakhulu lamathathu kulolunye luhlangothi lwabapostoli, bekangekho emabandla emahlelo. NeKatolika yaba lihlelo lekucala lelibandla. Nelibandla lemaProthestani angemahlelo lelinyomuke ehlelweni. Inguquko yekucala lefikako kwakunguLuther, emva kaLuther kwefika Zwingli, emva kaZwingli kwefika Calvin, futhi kwehle njalo nje kanjalo. futhi kwehle kuye emvuselelweni yemaweseli bese kwehla njalo kuye ku-Alexander Campbell, John Smith nalabanye futhi nabona kwehle njalo neminyakato yokugcina lesinayo lecubukile manje ligaba letehlukene deminyaka wePentecostal. Futhi ngikholwa ukuthi uNkulunkulu usebentile ngeminyaka ngamunye, kodwa nikenacaphela ukuthi sonke sikhathi uma libandla like lehluleka futhi athi nje masinyane angahlela aqala kwehluleka kusukela lapho na. Futhi noma kunini angehluleka, uNkulunkulu akalivusi lelo bandla futhi libuyela ngqo embewini. Manje uvele nje uma nifuna kwathi umlando ngaloko singawuveta kuthi akukho bandla akukaze ngisho emlandweni wemabandla lapho noma nguliphi lihlelo like lawa lelake lavuka futhi. I-Baptist, i-Methodist, i-Presbyterian, iluthela noma kungaba yini ngesikhathi awa aphelile. Manje loko kunjalo. Manje loko nginitshelile manje. Fakani ijakhethi ngoba sitokwenda loku kunamathele. Niyabona na? Akukaze kube khona nangasinye sikhathi uma umuntu atiphumela yena yedwa futhi ahlele libandla laqala. Nkulunkulu usebentana nebantu ngabanye, hayi nelihlelo. Nkulunkulu akukho mnyaka lake wasebentana nelihlelo, bekahlala njalo asebentana nemuntu ngamunye. ETestamentini lelidzala wasebentana nemuntu ngamunye, ETestamentini lelisha wasebentana nemuntu ngamunye. Kunoma ngumuphi umnyaka bekahlala njalo asebentana nebantu ngabanye futhi hayi emahlelo. Ngako-ke uma uNkulunkulu angekho ehlelweni kusitani kimi ukuthi ngitihlanganise ngalutho nalo njengelihlelo na? Manje angikhulumi ngebantu labakulelo hlelo, ngikhuluma ngelihlelo lucobo lwalo ngoba abantu baNkulunkulu ukuwo onke lawo lihlelo. Manje uNkulunkulu akavumeli noma yini yenteke ngaphandle kokuthi anikede secwayiso kuyo. Angikholwa ukuthi kukhona noma yini le. Manje njengoba sineludzaba lokuphikisana loluvelako emabandleni, njengoba sibe nayo yinye madudane nje mayelana nengadi nemafutha kanjalo njalo, futhi niyayati lelethi mina ke uBrother Branham lothandzekako incwadi kanjalo njalo, kodwa sizathu sekuthi ngema ngaphikisana naloko ngoba akukho evini. Futhi nguleso sizathu niphikisana nelihlelo ngoba alikho evini. Futhi kufanele kube nendlo lethithe lesifanele sisekele ukukholwa kwethu etikwayo. Futhi uma singeke sakwesekela etikwelihlelo lelithithe, sifanele sikwesekele etikwelivi laNkulunkulu ngoba nguleso sisekelo kuphela, livi laNkulunkulu. Futhi ke uma livi laNkulunkulu lingakhulumi ngelihlelo kodwa likhuluma liphikisane nelihlelo, khona ke sifanele sikhulume ngelivi. Kungakhathaleki ukuthi umbishopi bani, kuthi noma ngubani uthini, kuthi noma ngubani ucabangani, kuthi umuntu lolungile uthini, kuthi noma yini ithini, uma kungahambisani nelivi laNkulunkulu khona ke kuliphutha. Niyabona na? Kufanele livi lifanele libe yinto yokugcina. Livi laNkulunkulu lifanele libe ngu-amen wekugcina ngci. Manje khumbulani, angendi noma ngubani angabi ngumKristu. Niyakuchonza lokho emahlelweni. Kunemashumi etinkulungwane temiphefumulo leligugu kuwo onke lawo mahlelo lababanzana baNkulunkulu. Kodwa kubehlukanisa nekubabandlulula ngiyaphikisana nako, nelivi laNkulunkulu liyaphikisana nako. Futhi ngikholwa ukuthi akukho kwasamfundziso legcamile le-7 namuhla. Akukho samfundziso legcamile leyake yaba khona e-7 ngaphandle kwekuthi yayishitiwo ngaphambili ukuthi iyeda ngelivi laNkulunkulu. Ngikholwa ukuthi livi laNkulunkulu liniketa yonke into lesiyidzingako khona lapha evini, kusukela kucala kwethu kuya ekugcineni kutholakala ngqo evini laNkulunkulu. Futhi ke ngikholwa ukuthi uma kusevini laNkulunkulu khona ke sifanele lisho ngaphambili nelivi laNkulunkulu lisecwayiso. Manje awulifunzi livi laNkulunkulu kungathi nje ufunda liphephandzaba. Ufunda livi laNkulunkulu ngamoya loyingcwele, uyabona, ngoba ngumoya loyingcwele cobo lwawo ukhuluma ngaKristu. Kristu abonga uNkulunkulu ukuthi beyakathe atifihlilele tintfo leti emehlweni alabahlakaniphile nalabanekuconza, futhi uyokwembulela abantwana bona labayofunza. Ngako niyabona Ayikho indlela yokuthi uze ufundziswe. Ayikho indlela yokuthi uze uhlele lihlelo. Yinye kuphela indlela yokuthi ube kahle. Lokho kukuthi holwa ngumoya waNkulunkulu. Nalolo lwathi lowaba nalo lufanele luhambisane nalelivi. Niyabona na lapho ke ukutholile, niyabona na. Njengokuthi uma sehlela lapha emizuzwini lembalwa manje, sibhekene nebantu labanye babo baba kaCalvin. Labehluke embamba labanye babo baba ka Arminius Lucobo netindlela letehlukene manje kuhlala njalo kukhona akunandzaba ukuthi ukusika kube kuncane kanjani kunetinhlangothi letimbili kuko lokho kunjalo impela futhi bobabili banemaphuzu labaphikisana ngawo kodwa indvo kuko ngule lilele kuphi liciniso lako na ngulapho la sita khona lapho sicabanga khona Ngemusa uNkulunkulu sinikhombisa liciniso lako manje asesithathe nje uthi lokho ngulapho nje la nginaletinye taleti mfundiso leti telibandla letibhalwe ngalokuphelele asivule emabhayibhelini enu imizuzu lembalwa nje nonke manje futhi asiye ngale etambulweni sahluko sekuqala noma tambulo sahluko selishumi nesikhombisa kuqala ngaso futhi nje asicale kufunda futhi sithole manje ukuthi lamabandla aqala kuphi nekuthi la laqalwa yini manje libhayibheli lecwayisa yonke indlo ingakendeki lasecwayisa kungakendeki ngaleti insuku lesiphila kudo futhi manje tambulo sahluko selishumi nesikhombisa uma nithanda ngitsite lishumi nakuthathu bengakaconzi lokho lokho kuse siyakuthola lokho emva kwesikhashana uthi lokho kuse siprofetweni seUnited States kodwa lalelisani manje kwase kuta kimi lenye yetingelosi lethi sikhombisa letathi neticha lethi sikhombisa uthi yakhuluma nami yathi wota lapha futhi ngitokhombisa wena kwehlulelwa kwengwadla lenkulu lehlethi etikwemanti lamanengi manje khumbulani lokhu kuvakala kuyimfihlakalo manje lona wesifazane lodume kabi manje uma sitofundzisa lokhu nifanele nithole kuqala ukuthi lemifanekiso isho ukuthini manje wesifazane ebhayibhelini umele libandla bangakho lokwatiwo lokho kuthi singumlobokati na libandla lingumlobokati wota lapha futhi ngokukhombisa kwehlulelwa manje kutawuba khona kwehlulelwa lokukhulunywa etikwengwadla lenkulu wesifazane lokungakahlanteki lohlethi etikwemanti lamanengi manje lo wesifazane ufanekisa libandla futhi emanti afanekisa abantu manje uma nitokucaphela futhi bukani livesi lelishumi nesihlanu niselapho livesi lelishumi nesihlanu sahluko lesifanayo yase ithi kimi lamanti lowabonile lapho ihlethi khona lengwadla abantu icuku live nelulwimi niyabona na manje lelibandla leli lelikhulu wesifazane lomkhulu manje khumbulani ungowesifazane lodume kabi futhi uma wesifazane amele libandla nelibandla laKristu lingumlobokati umlobokati longcwele manje ke nangu wesifazane longasingcwele ngako ke bekutoba ngulongasingcwele lotendise kwangathi ungumlobokati niyabona na manje futhi wendani na uhleti etikwa noma kuba ngetulu kuchaza kuba nekubusa ngetulu kwemanti lamanengi ngalamanye amagama unemandla kuto tonke tive netilwimi nebantu ungumuntu lomkhulu lona wesifazane unguye manje emakhosi emhlaba aphingile ngoba emakhosi emhlaba aphinge nayo emadvodza lanjingile emadvodza lamakhulu aphingile Beyingakwenta kanjani inkhosi iphinga kanengi nelibandla na kuphinga kwakamoya ngekwakamoya yini kuphinga na kukuthi yeboke kunjengesifazane lohlala ngekungethembeki kumiyeni wakhe uhlala nalenye indvodza abe anemiyeni nalelibandla ke litendisa kwangathi lingumlobokati waKristu Libe kepha liphinga nemakhosi emhlaba ngekuphila kwalo lokungakahlanteki kuvuma lokungakahlanteki oh lijulile futhi licebile ngiyalithanda nje livi manje caphelani kulowo emakhosi emhlaba laphinge naye nalabakhile emhlabeni batsakiswe liwayini lebuphingi bayo iwayini yayo ngiloko lebeyisikunikeda kuvuselela emandla kwayo ngithi libandla ngithi lesinawo niyabona na manje loko nje udwebeni emcondweni wenu manje kulungile ngako ukhar manje ingelosi yatshela Johane ngitokukhombisa loku kwahlulelwa lokuthi ofika kuleli bandla lelikhulu manje bukani yase iyangethwala ngamoya yangiyisa ehlane futhi ngabona wesifazane agibele esilo lesibovu lokubovu ebhayibhelini kumele bukhosi umbala losikalethu usho lokubovu nesilo simelele emandla Nikena chaphela kuthi lesilo sikhuphuka siphuma elwandle loko kwakusetambulweni te lishumi nakuthathu uthi uma nibona silo sikhuphuka siphuma elwandle uchaza kuthi lamandla bekavuka emkhatsini webantu kodwa etambulweni te lishumi nakuthathu ngesikhathi leliwundlu likhuphuka lakhuphuka liphuma emhlabeni akukho bantu United States Kodwa ke emva kwekuthi selibe netimpondo letimbili letincane emandla empucuko newebufundisi laseke lemukela emandla uthi lakhuluma njengoba kwenda Drago ngaphambilini kwayo ngako nje nifanele nikumake phansi sita ekutingeleni inkolo naletindvo letifanako labatenda eRoma yebuheden eminyakeni leminengi lendlula ngoba kungu isho kanje inkosi Manje kubukeni ihleti etikwesilo emandla nike namcaphela Rebecca na ngesikhathi eliyeza amthola kwakusesikhathini sakusihlwa futhi wanathisa likamela ngoba eliyeza wathi uma lentombatane lefika inathise lelikamela loko ukuthi awuba yi futhi inginathise leyo kuyoba ngiyo loyikhethile inkosi ukuthi ibe ngumlobokati wenceku yakho Isaka futhi kwathi noko asesemkhulekweni nje Rebecca wefika wase ukha emandi wase uyamnathisa uthi unathisa likamela caphelani lelikamela lalisilo futhi sona leso silo lesifanako lebeka sinathisa sasingiso lesamthwala samyisa kumlobokati wakhe Isaka futhi namuhla emandla amoya longcwele libandla lelimnathisako nalelimkhontako nguyonandlo letolithwala lisuka kulomhlaba uhlangabetha umlobokati impela Isaka bekangaphandle endle kusihlwa asihlangabedani nenkosi etulu engathi mlweni basefesu sahluko sesihlanu sithi siyoyihlangabetha emoyeni oh loko kwenta emamethodist alungele kumemeta kucabangeni niyabona na inkosi Isaka bekaphumile endlini yeyise futhi bekangaphandle endle ngesikhathi abona Rebecca eda agibele likamela futhi wamthanda aqala kumbona wase uyagcuma uyehla ekameleni futhi wagijima kuyomhlangabetha kunjalo sihlangana lapho ke nenkosi futhi lona impela lelikamela lalinathisa emandi lamthwala lamyisa kumyeni wakhe futhi wona kanye lamandla libandla leliwakhontako lawo live leliwabita ngebuhlanya lawo libandla leliwakhontako kutawuba ngemandla lafanako latophakamisela libandla emoyeni kuhlangabetha inkosi emoyeni umoya loyingcwele niyabona na lapho ku futhi bukani Rebecca bekayintombi ntho futhi lona wesifazane uyingwadla lelesikhuluma ngaye lapha manje niyathola ukuthi emandla ayini manje emandla achaza ukuthini lawo silo bekagibele lesibovu manje nihloboni yesilo lebe kungaba ngiso na lesibovu leso bekungaba ngulanjingile emandla nihloboni libandla leli latoba ngilo manje ulibandla lelinjingile futhi ulibandla lelikhulu futhi ulibandla lelinemandla kakhulu futhi uwungangekushanyela ticukute bantu nemakhosi emhlaba ende kuphinga kanengi kwakamoya naye lawo ngemadvotsa ladumile emhlaba manje sithothola ukuthi ungibani emzuzwini nje uthi sithole ngalamahlelo Nalo wesifazane bekembethe lokububenze kwemakhosi, bekambethe imibala lebubenze nalokubovu, ahlotshiswe ngegolide nangematshela ligugu emaparele, aphethe inkomishi yeligolide esandleni sakhe, igcwele emanyala nalokungcolile nobuphingi bakhe. Bekaphetheni esandleni sakhe na? Imfundiso yakhe leyo lebekayibambele bandla, ngithi libandla singuloku kuthi wende emakhosi emhlaba atsakwe naye kanjalo. Singuloku singemandla lamakhulu, sishanyela tonke tive, silibandla lelikhulu kwendlula lonke lelikhona. Wotani ninathe kulethu, naku selani lokuncanyanyana kwalo, lithathe lithathe nalo lapho ke niyabona. Futhi bekaphethe ngesandla sakhe inkomishi, bukani, nalo wesifazane bekembethe imibala lebubenze nalokubovu, ahlotshiswa ngegolide nangematshe laligugu nangemaparele, aphethe inkomishi yeligolide esandleni sakhe, igcwele emanyala nalokungcolile kwebuphingi bakhe. Manje bangani, asifundi lona liphephandzaba la malanga onke, sifundza laNkulunkulu lapha kade nalelibusisiwe livi. Onke emazulu nemhlaba kutawendlula, kodwa lelo livi liyohlala likhona kunjalo. Nasenhloko yakhe bekubhalwe ligama, leli gama lalibhaliwe njalo, imfihlakalo iBhabhiloni lenkulu, unina wetingwadla emanyala emhlaba. Manje lapha esikhathini lesithide lesendlulile, angicabangi ukuthi kukuleli bandla lapha, kodwa ngashumayela ngesifundo lesithi sandla lesibhala elubonzeni, futhi nginiketa kuma kwemlando waseBhabhiloni. Manje yonke imfundiso legcamile leke ivumbuke, yonke inkolo nayo yonke imfundiso legcamile lekhona emhlabeni namuhla yaqala kuGenesis. Manje uma nithola i-2 Babylons ya Hislop, uma nifuna kulandzela emlandweni noma letinye taletho tincwadi letinhle, ningathola ngisho yonke imfundiso legcamile lenifuna kuyithola. Ngitoni boyisela emuva lapho emizuzwini lembalwa ngebashumayeli besifazane, niyabona, futhi nginikhombise nje ukuthi ukuphi lapho kwaqala khona kuqala, niyabona, emuva kuGenesis nakuletinto leti letehlukene, kuthi nje sicubuka kanjani tiphuma kuGenesis. Kuthi Genesis kuchaza kuqala, bangakho lowathi ukuthi lokho kuliciniso na? Genesis kuqala, ngakho yonke into lekhona yayifanele ibe nekuqala. Uma ngibuka sihlahla, ngike ngaba semahlathini letimbadlwana letinsathu cishe etinyanga letimbili. Ngibona sihlahla kuthi sihle kanjani, ngiyasibona sishona phansi, lesinye sivele endzaweni yaso, impilo lengancamuki, futhi ngicabanga ngaloko, kodwa ndzawana thite leso sihlahla sasinesicalo, sasifanele sibe nesicalo. Futhi indlela kuphela lesasingakhethelwa ngayo ukuthi sibe sihlahla, noma ukuthi sibe ngumokhi, noma ibhishi, noma umdlebe, noma lusundu, kumbe noma kwakuyini, kwakufanele kube nebuhlakani bemnikati waso emva kwaso. Noma uma lapho kunasinye nje, kwakukade kukhona sihlahla sem-okhi sinye, yonke indlo emhlabeni beyisihlahla sem-okhi, kodwa indlo letsite lenkulu, buhlakani bemnikati waso bebufanele busibeke ngekuhleleka. Alibusiswe ligama lakhe lelingcwele, nguye lobeka inyanga netinkanyeti nalokutungelethe lilanga welilanga, ubeka yonke indlo ngekweluhlelo lwayo, futhi utobeka libandla lakhe ngekweluhlelo. Litoguquka njengoba nje afuna liguquke, empumalanga, enshonalanga, enyakatho noma eningizimu, noma ngabe uyini, uma singake sikhiphe lemicondo yemahlelo iphume emcondweni wethu, bese sitiphosa thine ngalokuphelele singene eCalvary. Utolibeka ngekweluhlelo, uma nje sitothobeka njengetihlahla nalenye indalo yakhe. Awuyiboni inyanga ithi angina ukhanya kusihlwa, labanye benu nini etinkanyeti, khanyani endzaweni yami, kodwa thine oh sehlukile, niyabona. Manje iBhabhiloni, bukani ukuthi iBhabhiloni yavela kanjani. Ivela ekuqaleni kweliBhayibheli, ivele ekhathi neliBhayibheli, futhi ivele ekugcineni kweliBhayibheli. Manje kukhona indlo letside, manje icala ngaNimrod. Nimrod wasungula iBhabhiloni esigodzini saseShinari edvute nje nasemkhatsini wemfula iTigris neEufrate neEufrate yayendlula kuyo nekuthi kanjani ukuthi wonke umgwaqo ulolonge lelo live wawuholela ngqo eBhabhiloni futhi ngalinye lalawo magede bekathi akabe ngemafidi langemakhulu lamabili kuvundla lawo magede endiwe ngelithusi futhi uma ungena ngekhathi kwelidolobha laseBhabhiloni sonke sitalade sasiholela ngqo esihlalweni sebukhosi manje ungaya eRoma namuhla futhi wonke umgwaqo uyokuholela eRoma futhi kukhona intombi lencane Maria lome kulolonke likhona ejikeni lemgwaqo nemntwana Kristu esandleni sakhe akhomba leyo ndlela leya ngaseRoma niyabona na ivela ekuqaleni kweliBhayibheli ivela emkhathini neliBhayibheli futhi naye ekugcineni kweliBhayibheli manje ngifuna nje ukufunda ngichubeke nje imizuzu lembalwa ukuze nithole sendlalelo saloko niyabona na kulungile ngase ngibona wesifazane manje bukani libandla uma ubona wesifazane nje cabanga ngelibandla niyabona na ngabona wesifazane athakiwe ingathi yalabangcwele manje livelaphi leligama lelithi ngcwele na ligama lelithi ngcwele livela kulokungcwele noma lokungcwelisiwe lowentiwe ngcwele kulungile ngambona athakiwe ingathi yalabangcwele manje nangabe lona wesifazane alibandla uhluphe labangcwele uthi ulibandla lelikhulu kunawo onke unemandla ethi kwawo wonke umhlaba usethi kwemandi lamanengi futhi emakhosi emhlaba aphinga naye yebo ke ungubani na kuthi kuba imfihlakalo manje umoya uto neyati kufanele kube netiphiwo takamoya leti imfica ebandleni ekuhlakanipheni nalesinye sekuconza nalesinye sekuphilisa nalesinye saloku njalo njalo nangengathi yabofakazi labafela lukholo baJesu kubukeka kwangathi bebanganaki kangako ngaloko lokwashiwo nguJesu kwakunguloko lokwakushiwo libandla kunjalo futhi loko kuqinisile futhi nangimbona ngamangala ngekubabatha lokukhulu ngamangala ngekubabatha ni kwakuyindvo lemangalisako ngaye kuthi ngamangala kanjani kuthi manje ake nje ngithathe indzawo yaJohane bese ngidama kuvula loko kancanyana nabona Johane wathi nango ahlethi utendisa kwangathi ulibandla lemaKristu unako konke kungena etimalini temhlaba unemakhosi emhlaba asetinyaweni takhe uyindvo lenjingile nalenembala futhi angadzaka kanjani ingathi yabofakazi labafela lukholo baJesu na angabahluba kanjani labangcwele na angababulala kanjani labofakazi labafela lukholo baKristu na kepha abe adisho ukuthi ungumKristu cobo lwakhe libandla lemaKristu yase ithi kimi lengelosi umangalelani na ngida ukutshela imfihlakalo yalo wesifazane neyesilo lesimethwele nalebe sine tinhloko letisikhombisa netimpondo letilishumi manje loku nje kukufunda lokwejwayelekile lapha manje niyakubamba loku kutoba lula kabi lesilo losibonile sasikhona uthi asisekho kepha sesitakwehla siphuma kwenyuka siphuma emgodzini longenamkhawulo uthi sitokuya ekuphutshisweni nalabakhile etikwemhlaba bayomangala labo emagama abo langabhalwanga encwadini yokuphila kusukela kwasekelwa umhlaba uma babona silo kuthi sasikhona bese singasekho kanzi sikhona manje loku kufanele kuncinde ngako naku wathi manje caphelani kuthi uma bonke hayi labambalwa nje kodwa bonke labakhile etikwemhlaba bayomangala bonke babo bayomangala umhlaba wonke uyomangala ngalona wesifazane kukhona licembu linye nje lelingeke limangale ngako futhi loyo ngulabo labe baneligama labo encwadzini yekuphila yeliwundlu manje ngingahle nje vele ngeyamise loku ekhathi khona lapha ngoba sitongena kuko emizuzwini lembalwa niyabona na afaka nini emagama abo encwadzini yekuphila yeliwundlu na kusukela ngesikhathi semvuselelo yokugcina labayingenela na ngalo busuku lebaya ngabo e-altar ngalo busuku labajoyina ngabo libandla na angidami kunilimata kodwa ngiyanitshela libhayibheli lathi emagama abo afakwa encwadini yekuphila yeliwundlu kusukela kwasekelwa umhlaba impela ngesikhathi uNkulunkulu ekucaleni abona ukuthi bekatothumela indodzana yakhe ukuthi yayitothatha indzawo yesoni lapho ingathi yendodzana yaNkulunkulu yachitheka khona libhayibheli lathi ingathi yayo yachithwa ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba bangakho lokwatiko ukuthi libhayibheli liyakusho lokho ukuthi ingathi yaKristu yachithwa ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba na lapho leyo ngathi ichithwa lonke lilunga lemtimba lawo emagama awo labhalwa ngaleyo ngathi encwadini yokuphila yeliwundlu ekusekelweni kwemhlaba nesabani pho kangaka oh mnakethu loko kuvula iminyango akuyivuli na yebo ke manje asesifunde lokhu nje khona lapha futhi sibone uma kuthi lokho kusho kahle ngiyabona na nalengelosi yathi kimi ngako ke wa ngikholwa ukuthi livesi lesiphohlongo nalesilo losibonile ulungile ngulelo lesilo losibonile sikhona futhi asisekho futhi sitakwenyuka siphuma emgodzini longenamkhawulo manje siyabuya kuloko kodwa ngifuna ukuthola lokhu lokunye ngoba sidongena kuko futhi sitoya ekubhujisweni nalabakhile etikwemhlaba bayomangala labo emagama abo angabhalwanga encwadini yokuphila kusukela kwasekelwa umhlaba kutoba nesicuku emhlabeni ngalamanye amagama lesitodukiswa ngoba sabadukisa futhi kwakukhona licembu linye kuphela lelingazange lidukiswe futhi kwakungulelo lebe baneligama labo encwadini yokuphila kusukela kwasekelwa umhlaba siyangena kuloko kamvanyana manje caphelani lo wesifazane libandla bekayimfihlakalo iBhabhiloni simbona avela nganimrod kwakuyini inhloso yanimrod na nimrod wasungula lidolobha futhi wabangela ukuthi onke lalamanye emadolobha alethele tethulo kuleli dolobha leli besingayibona indlo lenjalo namhla na ngabe ikhona yini indzawo lenjalo namhla na ngabe likhona yini libandla lelinekubusa ethi kwato tonke tive emhlabeni na impela ngabe ikhona yini indzawo namhla leyenda tonke tive dilethe tethulo kuyo na ngabe ikhona yini indzawo lenjalo na ake sichubeke bese sikufunda konke lokusele kwaloku kancanyana nje kuze nithole sonke sithombe sako kulungile lobonele silo lesasikhona asisekho kanti sikhona futhi nayi ingcondvo lene kuhlakanipha manje bangakhi lo watiko ukuthi kuhlakanipha kungilesinye sethiphiwe tamoya na manje nihlobonye licembu lakhuluma kulo ke kufanele ukuthi ukhuluma nelicembu lebantfu leline netiphiwo tamoya tisebenta kuleli bandla naku kulengcondvo lene kuhlakanipha manje manini ngutholeni lokho kuyo yonke leminyaka yelibandla lapha ithonseka umoya lo ingcwele ukhuluma ngaloku sobala ukuthi leto tiphiwo iyobe tisebenta kanjani elusukwini lokugcina manje sinetiphiwo tekuphilisa letisebentako oh kuhamba kahle yebo ke mnakethu tikhona letinye tiphiwo leso nje ngulesinye sato leyo nje ngulencane yendvo lencane yebo ke nasi siphiwo lesikhulu kwendlula letinye khashane khona lapha lesingaba ngulesihle kunatotonge siphiwo samoya longcwele sekuhlanganipha uhlanganisa livi laNkulunkulu nzawonye nekukhombisa libandla kuthi sime kuphi kunekuthi nje uthole umuntu lophiliswako na Songe siyathanda ukuthi siphile kodwa ngamane ngibe nemphefumulo wami uphile kunekuba nemtimba wami lophilile noma ngasiphi sikhathi oh he vanini umoya lo ingcwele ukhuluma ngaJohane ePatmos wathi naku kuko lokuhlakanipha akalalele lokhu manje sithola lesithombe sithwetshe sagcama lapha naku ku futhi nayi lengcondo lene kuhlakanipha Letinhloko letisikhombisa tinzaba letisikhombisa lapho lowesifazana ahleti etikwato linye kuphela lidolobha lengathi ngalo emhlabeni Kune madolobha lamabili lengathi ngawo. Leline tintaba letisikhombisa noma ngetulu kulo. Isinsinati ingulelinye lawo. Lelifanele kuba indzaba lenganekwane yesinsinati. Ngumake mphisi. Nyati. Loko kanjalo njalo. Kodwa unalo kungetulu kwaloko kuwo. Ngoza akukho bandla lelilodwa lelibusa iCincinnati yinye kuphela indzawo emhlabeni jikelele lene libandla lelihleti ethi kwemagcuma lasikhombisa lelibusa umhlaba wonke manje ngisandza kubuya lapho donke leto dindo futhi ngibonile lapho lapho kwathi khona naku ekuhlakaniphene tambulo telishumi nakuthathu akuthi loyo lana kuhlakanipha akabale etibalo tesilo ngoba sibalo semuntu hayi sicubu sebantu liqembu lebantu kodwa umuntu nalesibalo sakhe singemakhulu lasithupha nemashumi lasithupha nesithupha bengihlale njalo ngikuva loko ethi kwesihlalo sebukhosi sapapa waseRoma kubhalwe ukuthi Vicaris Filii Dei bengihlale njalo ngifisa kwathi ukuthi ngabe loko kwakuliciniso yini dveba lilayini bese ulidveba wenyuke ngetinombolo temaRoma bese uyabona ukuthi kunjalo yini uliciniso nje mbamba ngema edvutane kangako kulomchele lokathathu wapapa esibukweni lesingilazi emandla esikhundla ethi kwesihogo lizulu nekuhlandwa kwemiphefumulo yalabafile nyabona na Ngako leto tindvo ngisandza kubuya lapho nje ngisandza kubuya nje eRoma futhi ngiyathi ukuthi kuliqiniso manje siyathi ukuthi kwentiwe sithombe lesigcamile futhi lapha lamakhosi lasikhombisa lasihlanu sekawile leya ikhona ngaleso sikhathi nalenye ikhona leyo nguleletako manje lokwakungukhesari nalenye isetawufika lokwakunguHerodi lobekamubi manje bukani kutsi kuphelele kanjani futhi nase ifikile kumele kutsi ihlale kwesikhashana ngabe ukhona umuntu lowathi ukuthi Herod wabusa isikhathi lesingakanani na inyanga lethi sithupha wajonsela unina estaradini ngensimbi yokujonsa inqola yelihashi futhi washisa lidolobha wase uthi kwendiwe ngemaKristu futhi wetama kulungisa lokuthi ide ngale kweligcuma ngesikhathi bashisa lidolobha inyanga lethi sithupha futhi niyabona nalesilo manje bukani ukuthi bengumgulukudu lonjani niyabona na manje bukani nalesilo lesasikhona futhi lesingasekho ngisho sisesiphohlongo futhi sesikhombisa imvelo yesesikhombisa siya ekubhujisweni noma ngibani uyathi ukuthi kusho ukuthini ukuthi kubhujiswa sihogo futhi bukani ukuthi sakhuphuka siphumaphi esihogweni kuyini na imigodi lengenamkhawulo akuna sisekelo emfundisweni yemakatholika akukho bhayibheli lemfundiso yemakatholika ayikho indlo lenjalo yanoma nguliphi libhayibheli lanoma nguyiphi imfundiso yemakatholika alikho nhlobo abatisho ukuthi banalo umpristi uhlala etulu lapho lo mpristi lomncane etulu lapha ebandleni iSacred Heart uthi alaphaya wathi ngangimtshela ngekubhabhatisa Mary Elizabeth Fraser wathi wambhabhatisa ngendlela libandla lasekatholika lasekuqaleni lelalibhabhatisa ngayo ngathi kwenteka nini loko na wathi ebhayibhelini libhayibheli lakho ngathi ngabe libandla lasekatholika labhabhatisa kanjalo na ngabe loko imfundiso yelibandla lasekatholika na ya ngathi ekungaphosisini kwelibandla lasekatholika kungani sekuntshintshe kakhulu kangaka na niyabona na wathi yebo-ke uyabona nonke nikholwa libhayibheli thine sikholwa libandla niyabona na asinanzaba ukuthi libhayibheli lithini kunguloko lokushiwo libandla kunjalo impela uma uke ute kule mancamu kulo ake ulitame kanye niyabona abananzaba ukuthi libhayibheli lithini loko akukaphathelani nalo banenzaba nekuthi libandla lithini niyabona na kodwa asinanzaba ukuthi libandla lithini sikholwa ukuthi uNkulunkulu uthini amen ngoba libhayibheli libhaliwe akuthi lonke livi lemuntu libe ngemanga kuthi ami abe liciniso kungako singesilo lihlelo manje bukani lalelani lokhu umzuzu nje emakhosi lasihlanu lokwakungiwo lawa emakhosi lasihlanu Uma nifuna loko emlandweni, ngito nikhombisa kona, lenye ikhona nalenye isatoba khona. Manje bukani, lesilo, manje lesilo sasingesiyo inkosi. Sasi ngiso lesikhona, lesingekho, kanti futhi sikhona, futhi asikho, kanti sikhona, futhi asikho. Kuyini na, kulandzelana kwabopapa, emandla, silo sibusa. Kungaleso sikhathi lapho iRoma yebuhedeni yaguculwa ukuthi yende iRoma yebupapa. IRoma yebuhedeni yaguculwa, yase ke iba bupapa, lokukuthi bese banapapa esikhundleni senkosi, napapa uyinkosi yakamoya. Kungaleso sizathu ethweswe umchele, inkosi yakamoya, atisho ukuthi ungumbambeli waJesu Kristu, nako lapho khona. Manje caphelani, kuthi sitoyikhipha lapho leyo mfundiso yemakatolika, bese nginikhombisa ukuthi ingenise lokukhulu kanjani, yaconza ngqo phansi emabandleni emaprotestani, niyabona, kuthi iyobe isasolo ilele kanjani khona impela ebandleni lemaprotestani, incumbi yayo. Iphambene impela eBhayibhelini, iphambene mbamba. Manje, lesilo lesasikhona, lesingekho. Manje khumbulani, bonke bayodukiswa etikwemhlaba labagama labo lingabhalwanga kusukela ekusekelweni kwemhlaba. Ake sibone, nalesilo lesasikhona, futhi lesingasekho, livesi lelishumi nakunye, kanti sisesiphohlongo, futhi sesikhombisa, futhi siya ekubhujisweni. Sitawuchubeka njalo sithe siyoshayeka emigodzini lengenamkhawulo ekupheleni kwemgwaqo. Futhi letimpondo letilishumi wena lotibonile ingemakhosi lalishumi. Manje bukani lapha, uma nifuna kubona lokuthide lokwethusako, bukani lokho. Ingemakhosi lalishumi lasengakemukeli umbuso kwamanje, kepha emukeliswa emandla njengemakhosi lihora linye nesilo. Awasiwo emakhosi lethweswe umchele, abondlovu kayiphikiswa, niyabona, awazange inhlobo abe inkosi lethweswe umchele, kodwa emukeliswa emandla njengemakhosi lihora linye ekubuseni kwesilo. Loko nje kukulesikhathi lesi lesincane sesithundi khona manje, lapho bondlovu kayiphikiswa bavuka khona, niyabona na, amukeliswa emandla njengenkosi lihora linye nesilo. Manje kulungile. Lawa anemcondvo munye futhi ayoniketa silo emandla nekubusa kwawo. Lawa ayokulwa neliwundlu, neliwundlu liyowanqoba luthumo, ngoba liyinkosi yenkosi nembusi webabusi, nalaba labakanye nalo babitiwe, labakhethiwe, nalabo ethembekile. Ngifisa kwangathi bengingashumayela ishumayelo khona manje kuloko. Labakhethiwe ngaphambu kwekusekelwa kwemhlaba, nalabahlala ngekwethembeka ekubitweni kwabo. Haleluya, nakho-ke. Babitiwe, labakhethiwe, nalabo ethembekile, na sijobelelo. Niyabona, labakhethiwe nalabo ethembekile bayoyinqoba, akunandzaba ukuthi akhula aba makhulu kangakanani. Nalo bukhomanisi lobu lobukhulu, umnyakato wobukhomanisi lesinawo namuhla, ningakhathateki ngaloko. Loko kusebenza ngqo etandleni kaNkulunkulu, ngingakufakazela ngaleli Bhayibheli. Utosenda sihlupheke ngenxa yabo bonke bofakazi labe bafela lukholo lesake sababulala. Yebo mnumzane, bukani lamakhosi onke lavumelana kanye kanye, futhi uyasitonza nesive sonke umhlaba wonke ushanyela bukhomanisi. Ngani? Utofanele bube ngumnyakato kaNkulunkulu ulijezisa. Wena uthi awume kancane mnakethu Branham, bukhomanisi ngumnyakato kaNkulunkulu na? Mbamba, impela, bungumnyakato kaNkulunkulu, liBhayibheli lasho njalo. Kodwa buyangena kumemetela kwehlulela kubantu labangemavezandlebe nalabangamesabi iNkulunkulu ngalokuhlazisako. Yini lesasele kulomhlaba lona na? Sinani na? Lapha ngalele linye lilanga, ngitawuma esifundweni sami umzuzu nje uma kunekwenteka. Ngangifunda esiqeshini sembhalo lapho khona livezandlebe lingeke lingene ebandleni lenkosi lithukulwane letilishumi nakune. Bangakhi lokwathi koloko na? Kunjalo. Deuteronomy wemashumi lamabili nakuthathu umntwana lo liveza andlebe uma wesifazane abanjwe endle lokho kukuthi angekho ekuvikelweni indvodza nendvodza imehlule lo wesifazane leyo ndvodza iyofanele imshade futhi kungakhathaleki noma uba ingwadla utofanele ahlale naye aze afe futhi uma lo wesifazane amshada mayelana nekuthi uyintombi ndvo kepha angesiyo khona ke angabulawa ngenxa yako futhi uma wesilisa newesifazane labashadile futhi batale liveza andlebe kuthi libandla lenkosi akayungena kulo etitukulwaneni letilishumi nakune futhi iminyaka lengemashumi lamane situkulwane kuyoba iminyaka lengemakhulu lamane ngaphambi kokuthi leso sono size siphume kaIsrael uNkulunkulu yasidonza sono Ukulindzele kanjani ukuthi uhlabhute ethi kwengadi lengcwele yenkosi Jesu ngenxa yokuthi nje usonza ehlelweni lelithide ulindzele ukuthi ungene na utawukuta ngemibandzela yaNkuluNkulu noma nakungenjalo awuthi inhlobo kunjalo lidikhoni umshumayeli noma yini lesingaba ngiyo akukaphathelani ngalutho nako uta ngemibandzela yaNkuluNkulu Ditukulwane letilishumi nakune lo muntu uhleti ukhona manje lobe kacoxa lokho nami wathi sathi kanjani ukuthi ngubani loyo ke asinziswe ke ngathi ngulapho ke la ufanele ube ngilomuhle waka Calvin ligama lakho lafakwa encwadzini ngaphansi kwekusekelwa kwemhlaba uNkulunkulu uthatha umthombo wengadi lokho kukuwe niyabona na kodwa lokho kunani lalelani nine bantu labasha Namuhla angathi noma niyayinide yini kuleli bandla noma kuphi lani ta khona nine bafana nemantombatane lenisebasha nike nachonza yini letindlo lentendako uma kukhona lesinye sithukulwane bantana benu bayokwehlulelwa ngaloko lenikwendako na anina nihlonipho yekuzitha na nine mantombatana lophumele lapha nigcokele tikhindi leti letinzadlana netindlo lapha niyathi loko kubonakala endzotha katini yakho Bewathi kuthi gogo wakho bekangungu mahamba nefashini na mama wakho ayintombatane yemakhoras futhi nguleso sizathu wena ungilohlubula timpahla namhla na impela bayoba yini bantfu bakho na yebo mnumzane uNkulunkulu wathi uyohambela bubi bebatali kubantwana nebantwana babo kuya esitukulwaneni sesithathu nesesine Futhi uyaqonza yini mnakethu ukuthi sonke sikhathi uma wenda lokho lokulungile lokho kuyohanjelwa kubantwana bakho na Bukani lapha asithathe emaHebheru sahluko sesikhombisa liBhayibheli lasho ukuthi ngesikhathi Melchizedek ahlangana noAbraham abuya ekubulaleni inkosi futhi wambusisa futhi kwathi manje Levi ukhuluma ngekukhokha kweshumi wathi Levi Bekane umyalo lovela enkosini kuthi emukele kweshumi kubomnakabo nalevi lowemukela kweshumi wakhokha kweshumi ngoba bekaselukhalweni loAbraham ngesikhathi ahlangana naMelchizedek naAbraham bekangukhokho mkulu wakhe Abraham watala Isaka, Isaka watala Jakobe, Jakobe watala Levi, Levi babe mkulu, khokho mkulu. Futhi Levi aselukhalweni laAbraham, liBhayibheli lathi wakhokha kweshumi kuMelchizedek. Hallelujah. Ungavumeli kwasamuntu akutshela ukuthi noma ngubani luhlobo lomnyakato even lungake luthe luphazamise litinyo lelisondo lelikhulu kaNkuluNkulu liqhubeka njalo ngo kwahlelwa emuva lapho ekuqaleni abekho bodevil noma bodevil labenele labangaphazamisa luhlelo lwakhe manje liBhayibheli alisho ukuthi kungashiwo nje kuthi wakukhokha liBhayibheli lathi wakhokha kweshumi ngesikhathi aselukhalweni lwakhokho omkhulu wakhe ludumo le inkosi yami oh yayikwathi ngisho ngaphambi kokuthi kuke kubunjwe umhlaba yayiyathi yonke into futhi akuAbraham wakhokha kweshumi Futhi tsatse mnakethu ungaphuma kanjani ugijimele lapha nebantu baphile futhi bagijime lapho nebafati bendvotsa nebafati babhidlida emakhaya futhi niphila ngalendlela leniphila ngayo nilindzele ukuthi lesinye sithukulwane sibe njani na naku lokungiko sesiguquka manje singabi lutho kodwa nje sicuku selivezandlebe lesidalwe sonakele sicuku sekubola futhi yinye kuphela indlo lesele kuso futhi lolo lusuku lweatom lesiphila kulo kunjalo impela sisesikhathini sekugcina kuhleti manje ekuseni le emuva ngaleya emagqumeni aseKentucky umfana lomdzadlana lo wawungeke ulokothe usondzele ngelifidi lelilishumi edvute naye ekwenteni tiliga wemabele mhlawumbe bekangathi impela kuthi kwakungusiphi isandla sekudla noma sesencele ngesikhathi eva ngase ngecile etinkundleni letifakwe etingotho ngangingathi kuthi bengikuphi bengikuleminye nje imigothi futhi ngangenyukela lapho kuthi ngiyodingela tikwirele futhi lapho ngihlala phansi etulu lapho ngathola kuthi ngikhulume naye futhi lo mfana wathi bekaya empini futhi ngase ngiyathola kuthi sase sithola kuthi sikhulume ngenkosi wase uthi mshumayeli awukholwa kuthi sisesikhathini sekugcina na le emuva etulu lapho kulethwa tinsaba ngathi impela sikuso impela ndothana sisesikhathini sekugcina naku lapho sikhona ngilo leli hora lesiphila kulo mnakethu sisenza weni aniboni ukuthi bakanjani bomake emuva ngaleya nabobabe kuthi bebaphila kanjani namkhulu nagogo na aniboni ukuthi babe namake uphile kanjani na akumangalisi sisekonakaleni namuhla akumangalisi bewungashumayela ute uncamuke inhloko bathi awugcoka nje tikhindi ngalokufanako nje futhi bakukhafunele ebusweni bayobhema sikilidi futhi bawuphafutele kuwe ngco kuthi bathi naka tindzaba takho ngani na ngoba nguleso sive labaphuma kuso ngitawufika kuloko ngco intalo yenyoka sitothola lapho angena khona sibone ukuthi kungani batiphatha kanjalo babanivana badeveli kusukela kwasekelwa umhlaba kunjalo futhi asisilo lutho kuso loku kusalele ngako nje kwehlulelwa nguyonandzo kuphela lesele ngeke saba nalutho lolunye ngaphandle kwekwehlulelwa uNkulunkulu uyovele nje ayishaye ayithanyele yonke lento iphele uthi umuntu ukwendile ecobo lwabo uNkulunkulu bekangakahlosi ukuthi kube ngaleyo ndlela kodwa bekade ukuthi kwakuyoba ngaleyo ndlela kuleso sizathu athi uyodukisa bonke labo labaphila ebusweni bemhlaba ngaphandle kwalabo emagama abo lafakwa encwadzini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kwekusekelwa kwemhlaba ake sikubukisise sifunde sichubeke kancane manje ngikholwa ukuthi sikuleli shumi nakubili futhi letimbondo letilishumi lotibonile ingamakhosi lalishumi lasengake emukeli umbuso kwamanje kepha amukeliswa emandla njengemakhosi lihora linye kanye nesilo lawa atoba nemcondvo munye futhi atoniketa silo emandla awo nekucina kwawo futhi lawa atokulwa neliwundlu neliwundlu litowanqoba ngoba liyinkhosi yenkhosi nembusi webabusi nalaba kanye nalo ngulangu lababitiwe labakhethiwe nalabethembekile yase ithi kimi lamanti lowabonile lapho ihleti khona lengwadla abantu tichuku tive netilimi letimbondo letilishumi lotibonile esilweni leti titoyitonza lengwadla bukani loko manje leti imbondo letilishumi lemibuso lelishumi niyabona loko ngiyo yonke indvo iwela ekhathi kuthi labondlovu kayiphikiswa bayini bukani indlela labondlovu kayiphikiswa labancike kuyo kuncike kuphi na nje ngitshele ndlovu kayiphikiswa longakanciki ebukhomanisini niyabona na futhi tiyo ini na yitonza lengwadla lo esifazane libandla kodwa ini na bukani ukuthi yini lokutoyenda lethi titoyitonza lengwadla futhi tiyende incithakalo futhi ibe ngcunu futhi titawudla inyama yayo tiyishise ngemlilo titoyichumisa leyondvo isuke emephini ngiciniseke nje njengoba ngime lapha besinesikhathi nje kusithatha leso sifundo lapho salelo bandla futhi sisehlise njalo ngembhalo Labo kwathi fundzani onke emakhosi alomhlaba nabo bonke banikati bemkhumbi nabo bonke bayalila ngoba iBabiloni lenkulu ihlangabetane nengcithakalo yayo ngelihora nje lihora linye sikhathi sayo sasesifikile futhi oh kwasho kanjani ukuthi jabulani nine labangcwele nani nonke nine baprofeti labangcwele ngoba uNkulunkulu uyiphindzeselele ingadi yalabangcwele nebazalwane benu kuyo Niyabona kunjalo impela bukhomanisi busebenda impela etandleni kaNkuluNkulu njengenkosi nebukhethinezari nje wasebenda impela etandleni kuthi efike athathe lawo majuda ngesikhathi esuka ahamba futhi sono singasolo sichubekile sonakalisa imbewu lelungile ingasala ekhathi lapho nembewu ingagcina konakala isolo yonakalisa futhi yonakalisa kuze kuthi emva kwesikhashana iphele ifika endzaweni ngoba bonina naboyise kanjalo njalo uphile kanjalo embikwethu nakuleyo ndlela kuze akusekho lutho lokusasiselele futhi niyathi ukuthi Jesu wathini na kube akawufinyetanga lo msebenzi bekungeke kube khona wasanyama lebe ingasinziswa niyakhona ukubona na niyabona ukuthi kungani sinaleti na angendi kuphawula baka Arthur Godfrey nawo wonke umuntu niyathi niyabona nebaka Elvis Presley futhi endathi ingulu tehle ema overall netinwele etilenga tehlela enzanyeni yabo nayo yonke letindlela leti emachichi nemabhungu lenta ngayo kwenda ini na kuyini na ngoba kuphuma esithukwini sebantu labaphila ngaphambili labangamaveza andlebe akusekho lokusele Oh bayosukuma bese bahlabela ethute naNkuluNkulu wami kuwe njengesihlupheki eni nabo bonke labo labanye kanjalo bahlabele luhlobo loludzithelwe liculo nalokunye kanjalo mnakethu yathi kuthini loko kubuzenzisi mbamba yebo mnumzane umuntu akanamsebenzi kuleli pumpiti lophumela lapho bese uhlabela umculo wekuthi inyukunya nabo dumdum nayo yonke leyo nhlobo yetimvo akanawo nalomncane umsebenzi emva kwalapha leli liconzene nabo priesti lababithiwe baNkuluNkulu bashumayeli lababithwe uNkuluNkulu baba ngemuva kwalapha futhi abasibo basemuva lapha kuloku njengaloko Nguleyo ke indzaba ngako namuhla. Bende libandla langehluki nekuthi lilidlangala lelidzide. Lidlangala lilungile. Nifuna kwenda loko kukini. Kodwa ake nginitshele, unalomnengi umehluko ngekwetama emkhathini welidlangala nelibandla. Yebo mnumzane. Nifuna kwenda leto tindvo edlangaleni futhi nibe nato tonke lolohlobo lomadzili kanjalo njalo. Loko kukini kodwa mnakethu libandla belifanele kushanyelwa kusuka epulpiti yonke indlela kuya ekamelweni lelingaphansi kunjalo angikaconzi kona kuthanyela ngemafastelo lamasha kanjalo njalo ngiconze ngefashini lenzala imvuselelo lethunywe uNkulunkulu letohlakata lendwa kusukela ngalapha kuya ngale yebo mnumzane njengekukhanyisa lilambu lagezi esicumbini semaphela latungelethe esigadla selihabhula yebo mnumzane ayohlakateka uma lilambu likhanya bha manje anemcondo munye anikela ngamandla awo sengingendasi kwaloko manje letimbondo letilishumi yebo manje ngoba uNkulunkulu ukufakile etinhlitiyweni tawo ukuthi agcwalise intsandvo yakhe nako la ukhona nekuthi avume anike silo imibuso yawo aze agcwaliseke emavi aNkulunkulu manje nalo esifazane lombonile ulidolobha lelikhulu lelibusa etikwe makhosi onke emhlaba manje akukho sidzingo sekusolo kufucwa kuyiswa lena siyathi ukuthi lokho igaba tetikhundla ekatholika akukho sidzingo sanoma ngubani ngiyakukholwa lokho ngalokucinile nje njengoba ngikholwa ukuthi ngemukele umoya loyingcwele ngiyakukholwa lokho kahle nje njengoba ngikholwa ukuthi ngingumkristu lokungime lapha namuhla kuthi lokho igaba tetikhundla tasekatholika kuyi lidolobha iVatican lidolobha lelihleti emagcumeni lasikhombisa igaba tetikhundla telibandla silo lesasikhona lesingasekho liBabiloni konke kwentiwe sithombe sibili ngalokuphelele nje yonke indlela emibhalweni libandla leliyikatholika. Manje nali liphuzu lakho lelethusako uthi yebo ke awushayi mina emnakethu Branham kodwa ake nje ngikubuthe lokuthide ase sibuyele emuva ngqo manje evesini lesihlanu nasenhloko yakhe kwakubhaliwe imfihlakalo iBhabhiloni lenkulu unina wemanyala unina wetingwadla newemanyala emhlaba beka yini na E-N-G-W-A-D-L-A. Futhi beka ngu-N-I-N-A. Ini? U-N-I-N-A. Kukhona beka kutele. Unina we madodzana na? Wethi ngwadla. Yini ngwadla na? Yinto lefana kwenje njenge ngwadla. Wesifazane lo nesimilo lesibi. Yini leyamenda abe nesimilo lesibi na? Imfundziso yakhe. Wathendisa kwangathi ulibandla lemaKristu. Kodwa bekanikana ngembhedesho lowendiwe ngumuntu. Futhi uyasho lapha kuthi bekane uma bekayinhlangano yokuqala. Manje ke kubonakala kwangathi kukhona letinye tinhlangano letiphuma kuye. Bekangunina wetingwadla. Ngabe kunjalo na? Unina wetingwadla angeke aba ngunina manje webafana angeke abe ngunina kwakufanele kube ngunina webesifazane futhi nangabe bebabesifazane bebangemabandla manje ase sithole kuphuma ini kwakunguyiphi inhlangano yokuqala na libandla lasekatholika kwakunguyiphi inhlangano yesibili na Luther kwakunguyiphi inhlangano yesithathu na Zwingli kwakwehlele kuphi na Calvin bese ke kutongena esheshi nesheshi kwehlele njalo kuma Methodist iMethodist yakhicitani iMethodist na lapho kuphuma Alexander Campbell kuAlexander Campbell kuphuma John Smith kuphuma Alexander Campbell libandla lemaKristu ngako ke bebanalamane noma lasihlanu iChurch of Christ nato tonke leto timfundziso letigqamile letinye letincane letaphuma manje ke naku kufika libandla lemaBaptist lalinencumbi yalamancane laphumako futhi ebandleni leMethodist kuphuma ebandleni leMethodist kuphuma kuta kucala kufika iMethodist yeWesley bese ke bayehlukana kane noma kasihlanu manje ke sebefika kulolunye luhlobo lweMethodist base ke bayaphuma futhi base betha kuFree Methodist base ke baphuma kuloko baya kuNazarene futhi kusuka eNazarene kuya kuPilgrim Holiness nePilgrim Holiness kwehle njalo timfundziso letigqamile letincane nje diphuma kanjalo tisolo tehla njalo ngamunye walabo baqali labancane emuva lapho betha njalo ngqo futhi ngamunye wabo bendeni ke kwathi ekugcineni kwaphethela kuPentecost futhi yendani iPentecost na into lefanako naleyo mama wabo layenda babuyela emuva ngqo base bayahlela futhi kwaguquka kwaba yini na lihlelo hamba ungene kulelinye into yakuqala yini imfundiso yakho na mfana bakuqama ngelikamo lematinyo lamahle niyabona kuthola ukuthi uyini kuthi yini loyikholwako futhi uma nje ungamatani kahle nabo nakethu uyancunywa ebandleni khona manje futhi lokho kunjalo futhi ungacabanga ukuthi ngoba nje wena uthi uliPentecostal ukuthi uvikelekile nakethu uyoba nalamanengi impela nje emaPentecost laphuma emgwacweni njengoba likhona emgwacweni ngine liqiniso niyabona na manje tonke leto tinhlangano kube nje betingayekela sibusiso sePentecostal sichubeke tingasihleli tisigcine nje ebuzalaneni futhi tivumele umoya loyingcwele wende kwehlukanisa umoya loyingcwele uyehlukanisa Ananiya naSafira bayangena ngalesinye sikhathi basho ukuthi nekuthi namoya loyingcwele wathi niwacambelane manga na kodwa thine sithi manje lowo ngumnakethu Jones ungasho lutho lolubi ngaye manje ungumnikeli lobendlula bonke lesinaye ebandleni ngiyathi unamoya loyingcwele ngimvile akhuluma ngetilimi futhi ngimbonile amemeta emoyeni lokho akukehluki nekuthela emaphizi esikhumbeni senkomo lesomile niyabona na akukho lutho longakwenda ngako uNkulunkulu nguye loshoko ufanele asho noma unguye noma cha mbamba kodwa sikuwelisele ehlelweni lethu yebo ke simkhahlele samkhipha kuma assemblies bakamunye yamthatha bakamunye bathi kuchubeka naye sikhashana base bayamkhahlela bayamkhipha ngoba bamthatha bamwetela lapho baka Jesu kuphela bamthathe baka Jesu kuphela bayamcukula kwesikhashana bese kuthi ke indwa lelandzelako lemthathako iChurch of God imthathe iChurch of God of Prophecy imthathe bese inhlangano ya Tomlinson iyamthola oh hey mnakethu uma singenako kuphela loko kusePentecost imvuselelo yokugcina futhi manje bane blue flame futhi bana labakhonda emafutha nengathi ebusweni futhi oh sihawukele angathi kuthi sebashone phi manje into yinye nje ukuthi yonke into seyijike yonakala benathi yini ukuthi iBhayibheli lasho ukuthi iyokonakala na benathi yini ukuthi liBhayibheli likhuluma ngalolu suku luyoba lapha lapho ngisho nematafula enkosi ayokugcwala emahlanda na wase uthi ngubani lengingamfundisa imfundiso na ngubani lengingamenda angiqonze na ngoba umyalo ufanele ube sethi kwemiyalo usethi kwemiyalo ethi kwemuca ngubani langamfundisa imfundiso na labo labalunyuliwe ebeleni mama niyabona na manje akukho wesifazane wesifazane lo nengkhani kuleli dolobha lo ngeke sekatale indvodzakati le intfombi ndvo injalo uma italo manje futhi ingahamba kahle kodwa uma ungacapheli ngenina lobeka nguleyo mvelo leyo ntfombatane ngalokuphindwe kayimfica eshumini itothi phatha njengoba kwenta unina impela nje manje niyathi ukuthi loko kungiko wesifazane lomdzala lophethe indlu leneligama lelibi angatala intfombatane lencane ingaba neminyaka lelishumi nesithupha budzala ihlandeke nje futhi itiphathe kahle njenganoma ngumuphi umnduze kodwa uma ihlala ngaleyo ndlela kodwa indvo le kuko kuthi ibuyela emva ngqo futhi itiphathise kwenina manje libandla lasekatholika laba yingwadla lenzala yekucala levumbuka netimfundziso leyitendele tona tinkholote lokuthi libhayibheli lathi iphuma emigodzini lengenamkhawulo futhi itawubuyela ekulahlweni libhayibheli lakusho lokho manje uma bafundzisa lokho kuliphutha kuliphutha ngekwelivi laNkulunkulu bese ke naku kufika libandla lema Methodist lelatalwa ngiyo intfombi lenhle kodwa yendani na yajika yaphindze yabiyela emuva ngqo futhi yenda tindvo letifanako letendiwa ngumama ivumela libandla layo ligcoke tikhindi ibavumela ababhema bosikilidi ibavumela abachubeke futhi bende njengoba nje bafanele akukho lutho lolushiwo kongako lomelusi lomtsadlana lobhakwe hafu emva kwalapho ipulpiti emuva lapho uyesaba ukuthi utophelelwa liholo ngalelinye lilanga noma lipani lemicathane ake ngikutshele mnakethu ngingamane ngishumayele livangeli futhi ngidle imicathane lengenashukela yesoda futhi nginathe emanti emfula futhi ngikhulume liciniso ngalo nangabe wonke umuntu welibandla lami asukuma aphume ngingabatshela liciniso ngalo yebo impela yini indzaba na oh lithikithi lekudla yebo ke niyathi ngingumelusi welibandla lelikhulu kunawo onke lelikhona la dolobheni nina ma-baptist nema-methodist nilalele umprofeti wemanga manje loko kuyakhahla kodwa noma yini lefundzisa lokuphambene naleli bhayibheli kungumprofeti wemanga angikhathali ukuthi kungapholishwa kanjani kusiprofeto semanga kunjalo oh yonke into ilungile kuphela nje uma uneligama lakho lisencwadzini ungahle ube neligama lakho etincwadzini letiyidazini uma lingekho encwadzini yekuphila ulahlekile ungahlala usolo ukahle kakhulu nje ungethembeka nje impela futhi uhlandeke futhi utiphathe kahle ngako konke longaba ngiko loko kungeke kuphathelane nako esawu bekangumfolo ophindwe kabili kuloko Jakobe bekangiko uma sekufika ekubeni yindvodza anakekela uyise loyimpumbuthe logugile nako konke lokunye naJakobe bekalihumusha lelincane anamathele esidvabeni senina umfana lonebusisinyana lomdzadlana kodwa uNkulunkulu wathi ngiyamthanda Jakobe futhi wenqaba esawu kungakatalwa ngisho namunye umfana baseRoma 8 usho njalo loko kunjalo impela uNkulunkulu uyakwathi lokhu kumuntu futhi uyakwathi lokusebandleni futhi siphila ngesingwa sekuphila singwa selivi laNkulunkulu Manje kungakho singesilo lihlelo. Manje ngifuna kuninika lokunye lokuncane. Ngifuna kuninika sibonelo lesincane ngemfanekiso lengubhale lapha. Lenkulu manje etambulweni kusahluko selishumi nemfica livesi lesibili. Nginento letsite lengiyimake lapha. Ngifuna kuyibuka bese ngiyabona ukuthi iyini manje. Ngoba tiqinisile futhi tilungile sahlulelo sakho. Ngoba uyehlulele ingwadla lenkulu. Leyonakalisa umhlaba ngebuphingi bayo. Futhi uyiphindziselele ingadi yetinceku takhe esandleni sayo. Loko kukuphela kwelibandla laseKatolika. Manje sifuna futhi nicaphele nalapha. Kuthi lihlelo liyatholakala futhi emibhalweni lapha. Kuthi li neliBhayibheli alikhulumi ngelihlelo. Lihlelo livela ebandleni leKatolika. Lingunina wekucala welihlelo. Futhi lihlelo ngalinye lehle ngconjalo. Manje lokho kutawuthi nje kuba ngilokuncintako kancane. Kutawusolo kuchubeka nekuncinta kakhudlwana ngaso sonke isikhathi. Niyabona? Kodwa ngifuna nibone ukuthi emahlelo alidalwanga noma lagcotshwa nguNkulunkulu. Lagcotshwa nguDeveli. Libandla laNkulunkulu li asikehlukani. Sonke singumtimba munye, lithemba linye nemfundziso, simunye eluthandweni. Lelo libandla laNkulunkulu lophilako. Ungakhathaleki ukuthi bona leto tindvo simunye zawonye kunjalo. Kunganendzaba ukuthi uyiMethodist noma iBaptist mnakethu. Nangabe atelwe kabusha futhi wagcwaliswa ngamoya longcwele, ungumnakethu. Sehamba sishokene ngemahlombe kunjalo. Yebo mnumzane, akwenti ngisho namuphi umehluko. Mosi ngalesinye sikhathi ngiyacalata bese ngithi uyasathi lesasichubu semaPentecostal lahlanyako mnakethu Branham. Bewungaze uphumele kuyokwentani esicukwini lesinjalo na? Ngiyathi kuthini? Mosi wabuka ethi kwebantwana baka-Israyeli, wabuka ngaphandle efastelweni lelifanako nalelo faro labuka kulo. Futhi wababuka njengesicuku sebabhuci beludzaka. Kodwa Mosi wababuka etulu ngaphandle njengalabakhethiwe baNkulunkulu. Bekathi ukuthi bebanesethembiso ngani na? Bekakwadi ngelivi. Futhi ngekukholwa nelunyawo lwakhe lusesihlalweni sebukhosi ukuthi abe ngufaro. Nalo lonke live libekwe etinyaweni takhe. Wahlala lapho wase uthela liwayini emlonyeni wakhe nebesifazane labahle bamphephetha ngemoya. Njengembusi lomkhulu noma ndlovu kayiphikiswa noma inkhosi yemhlaba, Mosi lomncane anemashumi lamane eminyaka budzala bekanako esandleni sakhe. Wabuka ngaphandle ethi kwaleso sicuku sebabhuci beludzaka. Kodwa bekathi ukuthi bekangilomunye wabo. Haleluya. Ngilokho-ke bekathi ukuthi bekangilomunye wabo futhi ngekukholwa kuphela wakhetha. Wonke umuntu utofanele ende kukhetha. Ufanele wende kukhetha. Utokwenda kukhetha manje. Utokwenda kukhetha ekuseni. Utokwenda kukhetha kusasa ebusuku. Uma uphila, ufanele ukhethe ngalesinye sikhathi. Mnakethu, kathi ngakhetha. Leli Bhayibheli lalisichaza amagama sami. Leli Bhayibheli leli laliyincwadi yami yekuphila. Leli Bhayibheli lalilivi laNkulunkulu. LiBhayibheli lingulokho lengiphila ngako. LeliBhayibheli lingulokho lengima ngako. Ngako ngeMosi wabuka ngaphandle kubantwana baka-Israyeli. Futhi akusiko kuphela ukuthi wathi, "Oh, babantu labahle kakhulu, angiphikisani ngalutho nabo." Oh cha, bengingeke ngikhulume ngisho nalinye ligama leliphikisana nabo. Kuleyo ndlela incumbi yebantu leyenda ngayo namuhla. Oh, lawo maPentecostal nalabo bantu lo nemoya longcwele, nalabo bantu labakholelwa ekuphiliseni kwaNkulunkulu. Oh, angiphikisani ngalutho nako. Kodwa lowo kwakungesuye Mosi. Wayishiya iGibhithe wase uba ngulomunye wabo. Waphuma waba semkhathini webazalwane bakhe. Bekangulomunye wabo. Mnakethu, ngulapho la ngithatha khona indlela yami. Ngitawuthatha indlela nalabayingcosana labatselelekile benkosi. Uma bangangesandla noma bekungabe kuyini, banesethembiso futhi ngiyawabona emagama abo encwadini yokuphila yeliwundlu. Bazalwane bami, kunjalo. Thatha kukhetha kwakho bese uma nabo kulungile noma kungakalungi, ume lapho noma kunjalo. Uma basephutheni, ubasite babe kahle, kunjalo. Awubendi babe ngcono kakhulu, ngekuba khahlela bayelena le, niyabona. Dama kuba tonsela ngaphandle. Charlie, njengoba basho ngemnakethu Allen, mayelana nalomlilo laba ingathi etandleni. Ngathi angaze enhlobo ngimethelele AA Allen. Ngathi kube bengingashumayela njenga AA Allen, bengeke ngibe ngisho nenkonzo yokuphilisa. Manje uma sekuda ekungavumelanini ethi kwengathi ngekuthi ibufakazi bamoya longcwele etandleni takho, ngeke ngivumelane naloko. Kodwa uma sekuda ebuzalwaneni ungumnakethu, ngima sishokene naye ngemahlombe empini, kunjalo. Uma aneliphutha, ngitoyetama kumsita. Uthi uma angenalo liphutha, uma mine nginaliphutha, ngifuna angisite. Uthi ngileyo ndlela lesithola, tholana ngayo. Manje bukani lapha, beka imfihlakalo iBabiloni, unina wetingwadla. Manje niyabona ukuthi libandla likanjani namuhla bangani, niyabona ukuthi lamabandla akanjani namuhla ukuthi atiphilela njengoba nguyipi nje indlela lafuna kuphila ngayo na. Kulungile ngalokuphelele, qhubekelani embili nje, ingulube idla ingulube, unganaki. Ngani akukho lokulimathako ekwenteni lokho? Ngani utama nje kuba ifashion lenzala? Manje bukani imfundiso yabo. Manje ngifuna, manje bukani loyo ngumkhuba wabo. Niyabona kuthi eminyakeni lembalwa leyendlulile, kuthi libandla laseKatolika kwakungilo lodwa kuphela lebelivunyelwe embukisweni wetithombe na? Libandla lemaMethodist lalingacabangi ngendlo lenjengaleyo. Onke lawo mahlelo cha, leyo imisebenzi yadevel. Angathi kuthi kwentekani? Yebo mnumzane. Futhi niyathi wawungathatha lawo majiji emakatolika laphuma naleti letincane. Manje labanye benu nine bafana lese bakhulile lokhulu engangami, baphuma bese bacaphela lendlo lencane lapho banaloku lokufika emadolweni. Loyamfo ngiyacabanga usesogweni kusihlwa. Angathi angisilo lijaji lakhe. Kodwa ngesikhathi enda lelo culo lekucala lelincane lelingcolile lelampunjukela emsakatweni lingakahlolwa, lelithi bagiciteni mantombatana, bagiciteni, bagiciteni phansi futhi nikhombise emadolo enu lamahle. Bangakhi lokukhumbulako lokho ngesikhathi lelo licala kuphuma eminyakeni lendlula na? Lelo kwaba lekucala lelampunjukela kucala khona lapho, kunjalo. Futhi ngesikhathi bathola lo mfo waseTexas, base bathatha labo besifazane ngaphandle lapho, futhi basebenzisa leto timphahla tekucalela tangaphansi kube into ababukeke kwangathi bebayimvo lebebangesiyo netimvo letinjengaleto, futhi babayekele baphunyuke nako. Futhi manje kwendani na? Kuhambe kwangena ngekunyenya kungumoya. Indvodza beyicoca kulele linye lilanga yathi, angathi kuthi ngitokwentani, nginalolungile umfana lowethembekile, nalowo mfana sewufika lapho sekathatha loko labeka tandla takhe etikwako. Ngathi ngani na? Ushomana nelisela, uhambisana nemuntu lolisela, utawubalisela cobo lwakho. Mama wami lomdzala waseKentucky bekavamise kuthi walala phansi nenja lenemazeze, utosukuma sewunemazeze nawe. Uthatha wesifazane longakalungi uthi uvumele intombatana bese uyibeka nemfana lolungile lonenhlonipho, uthi into yekucala uyathi usheshe acansuke njengemdlwane kujikise ukuntshintshe ngqo. Wathiwa njengalohambisana nabo lehlukanise phumane emkhathini wabo, kwasho leBhayibheli. Banini ngilabehlukanisiwe kunjalo? Uma emahlelo abo abuyela ekonakaleni lokunjalo njengekuyekela abantu bawo, yeboke lapha kulele linye lilanga kuleli khulu libandla leBaptist lelihle, bathi ngeka kuthi baphume angashumayela kuphela imizuzu lengemashumi lamabili lendvodza yenta njalo, ngoba umelusi bekadzingeka kuthi ayobhema. Libandla lonke laphuma, bonke bema ngaphandle lapho eluchungechungeni lwekubhema, base bayabuya futhi umelusi nabo bonke. Ngaya ebandleni iCongregationalist lapho indvodza imile ifake impulampula lenze lenkulu ime lapho yathi isime epulpiti kanjena ikhuluma ngeluhlobo loludzite lwembali leyayithola etulu egcumene, ngoloko kuphela lokwakukhona kuko. futhi yabuyela ngaphandle futhi imino yayo yase imthubi ngenxa yenthuthu yasikilidi yebo futhi ikhuluma ngekuthi labesifazane ukuthi indvodza beyitodlala yini lo mdlalo wasejalmane laba udlala ngaloko ikakhulu la lawaba khona emakhati niyathi kwakuna oh bengicabanga ukuthi ngitowukhumbula umdlalo wamakhati iPinocchio bebathoba nemidlalo iPinocchio ngicabanga ukuthi kunjalo ya kulapho lawaba khona kungumdlalo lovamile wemakhati umdlalo iPinocchio egamelweni lelingaphansi hey nkosi yami kulapho la sisekelo salo sikhona akumangalisi ini na bayakwenda lokho bese ke bampongoloza ngelibandla lasekatolika ngaphandle lapha kulethe indzawo leti tekucokelela timali telusito futhi lidlala ilotho ngani nini emaprotestani ningcole nje njengabo pho ningathini ke ngako na libhotho lingeke libite ligedlela ngekuthi lingcolile impela lingeke nini nenta lokho bese ke nithi yebo ke ngiyipresbyterian ngiyimethodist awusilutho uze utalwe kabusha kunjalo futhi uma wenda lokho uyathi kukhona indlo letsite ngekhathi kwakho lekutshela ukuthi leto dindo tiliphutha futhi uyophuma kuko impela nje njengoba ungenhla kwemadolo edadeni niyathi ukuthi lelo liciniso impela yebo mnumzane leto dindo tihambisana kuloko ngani na unina wetingwadla ngalolunye lwaleti insuku leti lomake lomdzala utawuthi uyathi kuthini empeleni sithandwa sobabili siyafana futhi niyathi kuthi kuyini ke lapho ngumfelandza wonye wemabandla onke atohlangana ndzawonye njengoba anjalo manje futhi niyathi kuthi utokwendekani eqenjini lelincane njengaleli na nito kuphathalela lokho bafana kunjalo impela kodwa ningakhathateki liwundlu litomncoba ngoba liyinkosi yenkosi nembusi wababusi nankulunkulu utohamba ahole libandla lakhe esikhundleni selihlelo uyothulula lawo mafutha egolide amoya longcwele etikwalelo bandla nakethu umlilo uyokwehla uvela ezulwini netibonakaliso netimanga tiyokwendeka wangathi awuzange sewutibone phambilini yebo mnumzane Ningasabi mhlambi lomncane kwinzandzo lenhle yababe wenu kuninika umbuso yebo mnumzane loyo locinisela kuze kube sekugcineni uyalapho ke yehla njalo ngemgwaqo gcina inhloko yakho ibheke ngase Calvary leli bible leli licinisile ningakhathateki manje bukani kukhona leminye imikhuba labanayo lokunye ukuthi phatha labanako besingachubeka njalo nje into yokucala niyathi kwavutela emabandleni emaprotestani bese ke besifazane labangemakatolika baqala ku ngani kwakungalimathi kugcoka tikhindi letincane kuphela nje uma baya esontweni bese bathwala liduku lelincane enhloko yabo luhlobo loludzite lwelisiko ningadlisa nyama ngalesihlanu futhi oh uke ukutholephi kuthwala liduku enhloko yakho kuthi ungene ebandleni na ngifuna ningikhombise umbhalo Kusi profeto semanga. Kukuphi ebandleni lapho khona ufanele kufaka sigcoko ebandleni na? Uma ufaka sigcoko enhloko yakho, uhlazisa Kristu kunjalo. Besilisa lenkuluma ngabo. Besifazane, ninaso simbonyo. Kodwa ngitophonsela insayeya noma ngubani ukuthi angikhombise lapho kusigcoko khona noma liduku. Dinwele takho, kepha nitihule nathi susa tonke. Manje nithini ngaloko na? Oh bathi lokho kwefashion lenzala uma kunjalo libhayibheli nelivi laNkulunkulu liqinisile ngikhuluma lapha kungesiko kadzeni ngewesifazane lowageza tinyawo taJesu futhi wathatha tinwele takhe niyathi futhi walesula ngato ngathi indlela kuphela wesifazane lebekangenta ngayo lokho kuthi eme ngenhloko yakhe kuze akhone ukuthola tinwele letenele phansi lapho kuthi ageze tinyawo takhe kuthi esula ngato kunjalo oh kungiko khona kulihlazo kubona indlela lapha simo selitulu lesibanzisa kwelithwa ahamba ajikeleta agcoke libhantshi lelisifukufuku kanjalo nemtimba wabo longcunu ubonakala manje uthi kungani usukela besifazane na nidzinga kusukelwa nani nine madoda lenivumela abafati benu bente loko nakethu angathi kuthi ngitocabangani ngawe manje kunjalo Nani nini bafundisi, angicabanga ukuthi nikhona lapha. Kodwa uma nibona lo mfo, nimtshele ede, nisho angibone, niyabona na. Uma angasenako ukuhlonipha Kristu, kunekuvumela libandla lakhe, liphunyuke ngaloko ngaphandle, manje bangahle bakwende ngaphandle lapho, emva kwakhe. Kodwa uma angabatsheli ngako, akakufanele kuba yingceku ya Jesu Kristu. Loko kunjalo sibili. Akafanele kuba yingceku ya Kristu. Ingceku ya Kristu ifanele ingesabi uma kusizathu lesita eBhayibhelini. Impela, kodwa nabo labakhona bayaphuma futhi bakwende noma kanjani. Bese ke into yokuqala niyathi emaProthestani adzingeka ukuthi akuthathe wena Methodist lenhle, nawe Baptist, nawe Presbyterian noma iNazarene Pilgrim Holiness. Nani nonke yinto lefanako iphume ngqo sithupha kuleli lodwa nehalf ye dozen lalelinye nako lapho khona unina wetingwadla lihlelo lenu kuphela nje uma baqale enhloko hovisi kwenda mehluko muni na niyabona na kwenda lomnengi kakhulu mehluko akuzange kuqale leyo enhloko hovisi ngahle kube baqala enhloko hovisi yenu endasi lapha kodwa hayi lelo lelisethulu lapho Kuya ngekuthi uqhamukaphi liqiniso lelo manje angicabanga ukuthi sinaso sikhathi sekuthi sithole lokulokunye mhlawumbe kungcono ngikushiyele kube kwasekuseni kulungile asithathe nje loku lokufishanyana sinako lapha umpapatiso emandini futhi sinekumiselwa ngaphambili futhi tindwe letinengi ngako asithathe loku nje loku lokuncanyana loku lokufishanyana kwebashumayeli besifazane futhi sithole loku manje mshumayeli longitsathe angifuni kulimata umuzwa wakho kodwa ngifuna ukukutshela lokuthithe awunalo ngisho nelicashata lelilodwa lembhalo kude ngisho nalelilodwa eBhayibhelini ya ngiyathi ukuthi uyapi futhi sengicedzile nekuba nebenu bonke ya nemadodzana enu nemadodzakati ayo profeta manje uma umelusi wakho angathi ukuthi ligama lelithi profeta lichaza ukuthini akati lutho akanamsebenzi longako sibili wekuthi abe semva kwepulpit etama ukukutshela ukuthi ube ngumshumayeli niyabona na loku kubangelako mbambambamba kulahliwe kusuka kuGenesis kuya etambulweni manje angeke nginikhombise loku niyabona manje ngifuna ningivulele ukuthi Timotheo wekuqala sahluko sesibili livesi elishumi nakunye vulani ngalapha nje futhi sitokuthola loku manje futhi sitokuthola loko lapha futhi tento tesibili takho ya futhi nje lalelani lapha ukuthi umbhalo utothini mayelana nalesifundo manje lomunye bekasolo athi yeboke nakethi uBranham ungulomdzala nje umzondo wesifazane angisuye kwasamzondo wesifazane angithandi nje kubona besifazane betama kuthatha indzawo lengesiyo yabo Niyakumbula eHoward Shipyard ngalapha lenye yetindzawo lokwakhiwa kulungiselwe khona imikhumbi lendlondlobele kakhulu lekhona emfuleni iOhio na babeka wesifazane ukuthi ayengamele bukani ukuthi kwendekani banika wesifazane lilungelo lokuvota bukani ukuthi kwendekani ake nginitshele khona manje akusiko nje kuhlinza besifazane ngifuna besilisa baconze ukuthi nisekhathi kuloku nani Kodwa ake ngikutshele lokuthithe mina kethu lesive lesi sisive sewesifazane ngitho kufakazela lokho ngani ngembhalo nganoma yini lenifuna ukufakazelwe ngayo ngoloku yini lebonakala emalini yethu na wesifazane utholakala laphi na etambulweni lapha niyambona uyinombolo yelishumi nakuthathu futhi yonke into ilayicala tinganyeti letilishumi nakuthathu imishi lelishumi nakuthathu emavela buswako alishumi nakuthathu lishumi nakuthathu yonke into kwakulishumi nakuthathu kwekucala nje kubonakala esahlukweni selishumi nakuthathu sesambulo wesifazane lishumi nakuthathu futhi nga 1933 ngesikhathi inkosi ngesikhathi sinedinkonzo ngalapha lapho leyo Church of Christ imekhona manje likhale lidzala lelakhiwe ngematshe umbono wenkosi wefika kimi lapha futhi washo kungakendeki ukuthi iJalimane yayitovuka futhi ibeke lelo layini le Maginot lapho labanengi benu bayakukhumbula nekuthi onke bekatoqiniswa kanjani ekhathi lapho nemamelika bekatokwehlulwa kakhulu khona lapho kulelo layini futhi yasho ukuthi kwakutokwendekani nanga Roosevelt naleto tindvo kutsi bekatho singenela kanjani leso sikhathi sekubusa sesine ngalokuphelele ngayo impela nje indlela lokufezeka ngayo kanti futhi yasho ukuthi imoto etiyosolo tichubeka kakhulu nekufana nelicandza kuyoze kuthi etinsuku into ekugcina tibe nje sesimeni selicandza futhi ngathi kuyofezeka ukuthi leto timoto atiyuhanjiswa ngelisondo lekushayela kuyoba yindlo lethite lenye letihambisako ngileto timoto labatikhiphako khona manje tilawulwa ngeremote kwentelwe kuphepha kuliciniso ngeke usakhona kungena edolobheni khona-ke enzaweni lebekelwe emamayela langemashumi lamabili ungahamba nje emamayela langemashumi lamabili ungeke uyishayise lenye imoto ngoba ilawulwa ngeremote niyabona ihamba kanjalo futhi khona manje ngathi ngithi khumbulani ngalolo suku ngaphambi kokuthi kufike isikhathi sekugcina ngaphambi kokuthi kufike isikhathi sekugcina kuthi wesifazane manje nonke kugcineni lokhu kubhalwe phansi kudawuba nalo mkhulu kuyovuka wesifazane lonemandla mhlawumbe abe ngumengameli noma ndlovu kayiphikiswa noma lomunye wesifazane lomkhulu lonemandla kule United States futhi itotwila ngaphansi kwekuwungwa besifazane manje khumbulani loyo ngu-isho kanje inkosi niyabona na futhi uneliphutha futhi kunikelwe kukuphi na ake nginitshele bani bakamoya akuthi vulani bukani ikwentelani loko na kuniketha libandla lekhatholika indzawo yekungena niyabona na nikhonda letihlabani leti tabobhayisikopo nato tonke leti letinye tintfo letehlukene ngaphandle lapha niyayikhumbula inshumayelo lengayishumayela na maji uyayikhumbula eminyakeni leyendlula ngekukuhlaselwa kwe-United States kuketula uhulumende wase-Amerika nekuthi ngasho kanjani kuthi wavuka eParis emva kokuba sesibasinzisile laphaya kuloyo besifazane iwayini nesikhathi lesimnanzi futhi wakhanyisa khona endase Hollywood manje esikhundleni sekuthi thine sithumele eParis kutothola labakhangisa timpahla bathumela lapha kutothola labakhangisa timpahla kwendani na kwathola besingeke siyekele bantwana bakho baye embukisweni wabhayisikopo kodwa yangena ngco umabonakudze yaphuma ngco futhi yonakalisa yonke into yamkhiphela ngaphandle futhi naku la sikhona namuhla onke la mantombatana nebafana labancane onke afana neluhlobo loludzide lwalabalingiswa laba bakumabonakudze kuyini na kukwenta indlela mfana munye wesifazane weligama lelibi langathumela abantu labaningi kakhulu esihogweni kunawo onke emashibhi langekho emthethweni lobe ungawabeka edolobheni kunjalo mbuke ehla ngesitaladi netimpahla takhe tonke tikhunyuliwe angeni kuthi lo wesilisa ungubani uma amduna futhi aphile saka uma abuka lo wesifazane ubophelelekile kuthi abe nendlo letsite lendlula kuye manje yethembeka nje angeni sengibe namoya longcwele iminyaka ungeke ubuke wesifazane futhi yena agcoke hafu ngiphatha siphambano lesincane emotweni yami labaningi benu basibonile lo munye wathi kimi ulikhatholika na kukuphi lapho emakhatholika ake athola khona ligunya lekuthi ikhethela esiphambanweni na siphambano sisho umkristu labo bakasisile longcwele labadzadlana netimvo luphawu lobukhatholika asikholelwa etintweni letinjengaleto sikholelwa kukristu banato tonke tinhlobo tebantu labafile laba bakhondako kusimo lesiphakeme sekukhonda imimoya yalabangasekho kungiko konke lokungiko kukhonda labafile ayikho indvo lenjalo cha ngabutha lowo mpristi ngathi kwayengani pho nangabe petro bekangupapa wekucala na wathi kunjalo ngathi kwayengani pho petro athi akekho lomunye umlamulele emkhathini wankulunkulu nemuntu ngaphandle lowo muntu ukristu jesu uthi nine ninetinkulungwane letisihlante besifazane labafile nayo yonke lenyimvo lenibente abalamuleli manje kwendekeni na nako lapho khona awanayo impendulo yaloko kunjalo manje lenye yetimfundziso tabo imfundziso yabo yemanga sicuku sabaprofeti bemanga labengamaprotestani sifike khona lapha futhi sifundzisa loko nani bantu labangamaprotestani niyakugwinya kunjalo impela emahlelo netinhlobonhlobo temiphaphathiso nemiyalo leyehlukene netintfo lenendlula kuto lokungekho mbamba embhalweni kuphambene nako embhalweni noko nindvumbeketela nishone phansi kuko liciniso manje lalelani naku ngebashumayeli besifazane kulungile Timotheu wekucala ngifuna Timotheu wekucala sahluwe sesibili livese lishumi nakunye manje lalelani kuthi kuthini lapha akuthi besifazane benu bafunze ngekuthula nekuthobeka konke kodwa angimvumeli wesifazane kuthi afundzise noma abuse etikwendvodza kodwa akatithulele anginacala lekukufaka lapho ngibophelelekile kunitshela ukuthi kusekhathi lapho niyabona na niyabona na akuthi besifazane benu bafunze ngekuthula futhi babe kuko konke kuthobeka uma nake naya ebandleni lemthetho uthi nibabukisise niyabona niyabona na kodwa angimvumeli wesifazane ukuthi afundzise noma abuse abe ngumelusi lidikoni noma yini lenye lenjengaleyo etikwendvodza niyabona abuse etikwendvodza kodwa akatithulele ngoba Adamu wabunjwa kucala waseke kuba ngu-Eva benathi yini na manje lalelani besifazane nine labahle besifazane labangemakristu lalungile bayintfo lenhle lendlula konke nkulunkulu lebekangayipha wesilisa noma-ke bekangamnika lokuthite lokwehlukile yebo mnumzane niyabona na wesifazane bekangekho ngisho kulokudaliwe kwasekuqaleni wesifazane akasiwo umkhicito lodaliwe wankulunkulu ukumkhicito lovele kamuva wendvodza nkulunkulu wenda wesilisa kokubili wesilisa nowesifazane futhi wabehlukanisa futhi emva kokuba wesilisa sekavele ahlethi emhlabeni futhi watetha emagama tilwane futhi wahlala lapha sikhathi lesidze wathatha lubhambo eluhlangothini lwa-Adamu njengemkhicito lovele kamuva wase wenda wesifazane kulo Adamu wabunjwa kucala kwase-ke kuba ngu-Eva manje bukani kuthi Adamu akazange akhohliswe kodwa wesifazane akhohlisiwe waphambuka nkulunkulu wathatha wesilisa develi wathatha lo wesifazane ubukeni ngco ebusweni kwendiwa yini namuhla bukani libandla lankulunkulu sibili litawuthi Jesu umphiki uKristu utawuthi Maria bukani leyo mimoya niyabona na nabo labakhona yethi Maria nina wankulunkulu ubusisiwe esifazaneni futhi sikulekele thina toni manje naselusukwini lokufa kwethu amen Maria khuleka ohe nkosi yami niyabona nako lani yakhona wesifazane sikhondisa develi Kristu into lekhondwako futhi yena yedwa nako lapho khona nako lapho khona Adamu wabunjwa kucala kwase-ke kuba ngu-Eva Adamu akakhohliswanga futhi bewungaba kanjani nemelusi wesifazane lidikoni na Adamu akakhohliswanga kepha lo wesifazane wakhohliswa wakhohliswa kahle kahle bekangacabangi ukuthi bekenta liphutha kodwa bekenta lona lo wesifazane wathi akhohlisiwe waphambuka ngoba yena sonke sikhathi uma umngcwabo wehla ngesitaladi ngowesifazane lo wakubangela ngaso sonke sikhathi luswane lukhala lumemeda ngowesifazane lo wakubangela ngaso sonke sikhathi uma kukhona lofile ngowesifazane lo wakubangela yonke tinwele letimpunga ngowesifazane lo wakubangela yonke imvo nekufa kwabangelwa ngowesifazane yonke imvo lengahambi kahle yabangelwa ngowesifazane bese-ke nimbeka abe yinhloko yelibandla umelusi umbhishobhi ngaletinye tikhathi lihlazo kuye manje ake nginivulele kuleli lomunye emzuzwini nje niyabona na manje asivule kubasekorinte bekucala sahluko selishumi nakune livesi lemashumi lamathathu nakubili lapho futhi sibone ukuthi Pawula uthini ngalapha sitobese-ke sesiwelela khona kule minye futhi emzuzwini nje manje-ke asifuni kunihlalisa sikhathi lesidze kakhulu nize nidzinwe kakhulu ekuseni ningakhoni kubuya kulungile ngifuna kufunza bangakhi lokholwako kuthi Pawula bekanguthishela logcotshiwe na manje khumbulani Pawula wabhala loku kuya kuTimotheu futhi niyabona na loku kuthi manje kubaseKorinte bekucala sahluko selishumi nakune livesi lemashumi lamathathu nakubili manje asicale khona ekhathi lapha futhi sicale kufunza lapha sahluko selishumi nakune livesi lemashumi lamathathu nakune ngiyakholwa akuthi besifazane benu bathule emabandleni Nivile kuthi wathini na? Akuthi besifazane benu bathule emabandleni ngoba akukavumeleki ukuthi bakhulume kodwa bayalwa ukuthi babe ngaphansi kokuthi thoba. Ninako la kufundwa khona tahluko emphethweni kuloko na. Uma ninako hlehlani ngako futhi nibone ukuthi akumthathi yini Genesis sahluko sesithathu livesi lelishumi nesithupha. Ngesikhathi uNkulunkulu atshela Eva ngenxa yokuthi bekalalele inyoka esikhundleni sendvodza yakhe ukuthi seyobusa eti kwakhe donke tinsuku tekuphila kwakhe. Angakwenda kanjani lo wesifazane ukuthi efike bese ubusa eti kwendvodza? Ungaba ngumelusi noma lidikhoni. Libe kanzi iBhayibheli lathi akalalele njengoba kwakunjalo nje ekuqaleni na. Ngesikhathi yena uNkulunkulu angeke aguquke. Ungeke wende livi lisho indlo lenye lapha nalenye indlo ngalapha. Alikwendi yindlo lefana ngaso sonke isikhathi. Ngako ekuqaleni ngulapho ngaphambi kokuthi kuphele lokhu. Uma ngithola lithuba ngifuna kunicondzisela lolo dzaba lokuthi umshado nedivorce bengakaze ngikwende kuleli bandla. Kodwa bukani lesivumelwane lesi lesikabili. Lomunye uthi wesifazane angashada, lomunye wathi bangeke bashade. Nalona usho lokhu, lokho noma lolokunye. Linzana umzuzu nje futhi nibone ukuthi iBhayibheli lithini uma sifika kuloko. Niyabona na? Kulungile, manje bukani lapha. Besifazane benu abathule emabandleni, akukavumeleki kubo ukuthi bakhulume, kodwa bayalwa ukuthi babe ngaphansi kokuthi thoba, njengoba usho njalo nemthetho. Ngakho ke eTestamentini lelidzala, bebangakavumeleki ukuthi bakhulume, ngoba Paula washo lapha ukuthi bebangakavumeleki. Ngabe kunjalo na? Besifazane benu abathule kukulalela. Manje uma utholandzela kufunda kwakho kwetahluko letisemphethweni lapho, utokubuyisela kuGenesis ahluko sesithathu livesi leshumi nesithupha. Niyabona na? Kulungile ngaphansi njengangaphansi kwemthetho. Futhi uma ke ba kufunda lutho akuthi abo babute emadodzeni abo ekhaya ngoba kulihlazo ukuthi wesifazane akhulume ebandleni. Yini na? Manje bukani lolo phawu lwembuto kulinye nangalinye lemabhayibheli enu kuloko. Yini na? Yini leyabangela ukuthi Paula asho lokho nekuthi akwende kanjalo na? Manje uma ningathola letincwadi baseKorinte labatibhalela Paula, manje ningatithola kunoma ngumuphi umtapho welwathi lokahle. Niyabona leto baseKorinte labatibhalela Paula. Babhala futhi bamtshela emva kokuthi laba besifazane lobesekaphendukile bebana naNkulunkulu wesifazane laphaya lobekabitwa ngaDayana futhi beka waseFesu naye nebaseKorinte bebakhonta lokufanako ngoba kwakukukhonta kwemahedeni. Futhi bathola lidvala ngaphandle endle ngalelinye lilanga lalibukeka linemumo lo njengewesifazane. Bathi uNkulunkulu ungowesifazane futhi usiwisele lomfanekiso wakhe. Nelithembeli labo lalisembili kakhulu kunelithembeli laSolomon. Basho njalo bosomlando. Oh, lonke lalimabuli linamekwe ngeligolide ngekhathi lapho lithembeli laSolomon belendiwe ngemsedari linamekwe ngegolide. Niyabona na? Futhi lalisembili kakhulu kunalo. Futhi lokho ke uma uNkulunkulu bekangungowesifazane ngani impela bekangaba nebapriesti besifazane. Impela uma uNkulunkulu angowesifazane lapho ke lomshumayeli wesifazane ukahle. Kodwa uNkulunkulu ke uyindvodza. IBhayibheli lathi bekayindvodza. Uthi uyindvodza. Niyabona na? Futhi uma uNkulunkulu bekayindvodza kusho ukuthi ke kufanele kube yindvodza. Manje caphelani lapha. Yini na? Manje labanye balabo bapriesti besifazane ngesikhathi baphenduka besuka ebuhedenini bangena ebuKristini bebacabanga ukuthi bebatosigcina sikhundla sabo njengemshumayeli. Bavele nje bete nje bendlule. Uma bebashumayela lapha yangadayana bete ngalapha futhi bashumayele ngaKristu. Wathi ini na? Livi laNkulunkulu laphuma lalelani lokhu nje. Nakethu bafundisi bangakwenta kanjani lokho na? Livesi lemashumi lamathathu nesithupha. Ini na? Ngabe livi laNkulunkulu laphuma kini yini? Noma leta kini nodwa na? Uma umuntu athicabanga yena ukuthi ungumprofeti noma athi uwakamoya, akathi ngeke ngisho nokuthi abe ngumprofeti. Umuntu nje locabanga ngekwakamoya akachonze ukuthi lokhu lenginibhalela kona kuyimiyalo yenkosi. Niyakholwa lokho na? Kepha nangabe yena uma noma ngubani angathi nje miyeke leni ahlale angathi manje lowo kusobala nje njengoba ngikwathi kukubeka niyabona na wathi uma umuntu angumuntu wakamoya noma umprofeti uthi awuvuma ukuthi le lengikubhala lapha kuyimiyalo yenkosi kodwa wathi uma uma angenawukwathi nje miyeke leni ahlale angathi niyabona into kuphela longayenda bafuna ukuchubeka kuko uthi ofanele ubayekele nje bahambe ngoba ukubonile kucala lapho nalomunye wesifazane wangitshela wathi oh Paula bekangilomdzala nje lotonza besifazane bekangesuye lotonza besifazane nathi Paula bengumpostoli futhi ebandleni lebetive bukani lapha benathini ukuthi Paula bangakhi lokholwa ukuthi Paula nguloko la kushumayela na ngabe nguloko la lakusho lapha na uthi Paula wathi wena uthi yebo ke awume kancane manje mina kethu Branham umzuzu nje manje umbishopi wethu uthi lokho kulungile umengameli lomkhulu iassemblies ithi kulungile umbishopi webakamunye uthi kulungile angingeni ukuthi bathini kungemanga uthi nginitshelile ukuthi besitoku namathelisa lokhu kamatima futhi baprofeti bemanga bayosho njalo ngoba libhayibheli lathi uma umuntu acabanga ukuthi uwakamoya noma umprofeti akavume ukuthi lokhu lengikushoko kuyimiyalo yenkosi futhi uma umoya wakhe ungalifakazeli lelo livi umprofeti wemanga kwekucala nje ngingamane ngibe ngumtonzi webesifazane kunekuthi ngibe ngumthandzi webesifazane kuthi ngiye etinhlweni letinjengaleto kuhambisana netinto letinjalo ebandleni lankulunkulu lethi phambene netimiso tankulunkulu napawula wathi tholani basegalathiya 1:8 pawula wathi uma ingelozi lechamuka ezulwini iyoshumayela noma nguliphi lelinye livangeli kunalelo lenginishumayele lona ayibe ngulecalekisiwe manje nitokwenda njani ngaloko na manje wena uthi kuthiwani ke ngaloko lapho lathi khona emadvotsana enu nemadvotsakati ayo prophet kujoweli na nalapho khona petro acaphuna khona ngelusuku lwepentecost na unjalo impela benathini etestamentini lelidzala kuthi indlela kuphela nendlela kuphela manje kuthi noma ngubani angangena esivumelwaneni ngekuthi ngaAbrahama kwaba nguye lowanikwa sethembiso neluphawu lwesethembiso lwalukusokwa bangakhi lokwathi koloko na loyo kwakunguNkulunkulu acinisekisa njengemnakethu loyibaptist wathi mnakethu Branham kungani sinemabaptist semukele umoya longcwele ngathi nimthole nini na wathi ngelihora lesakholwa ngalo ngathi Paula wathi nami emukela yini umoya longcwele kusukela nakholwa na niyabona na ngathi manje ninemabaptist wotani nitothola lokunye kwaloko futhi sitokhuluma ngekuvikeleka kwaphakathi nani ngathi kodwa yeboke ukuthola phi kanjalo na niyabona na wathi nami emukela yini kusukela nakholwa na bebangemakholwa futhi bane kumemetha nekujabula nako konke lokunye bebasengakamemukeli umoya longcwele Paula wathi bebasengakamemukeli niyabona na nimemukele umoya longcwele kusukela nakholwa na bathi asathi nekwathi ukuthi kukhona umoya longcwele wathi kanzi nabhaphathizwa kanjani na bathi sipaphathisiwe kodwa ngekwemanga niyabona ngako wadzingeka ukuthi aphindze abhaphathiswe futhi kulungile manje caphelani lokhu manje kuthi labashumayeli laba besifazane ngesikhathi bangena bebacabanga ukuthi bebathothatha ligunya labo kodwa akukavunyelwa mbamba nguNkulunkulu kwenta njalo futhi akuthi nje sisekhona impela kulendzaba lapha lo besifazane niyabona futhi bona manje wathi uma akhona umuntu emkhathini wenu lo ngwakamoya noma umprofeti akavume ukuthi lelengikubhalako kuyimiyalo yenkosi kepha uma angathi nje akahlale angathi futhi kungako lelithabanekeli alimi futhi lidobe bashumayele besifazane emadikoni esifazane noma yini yekuthi yendiwe ngwesifazane njengesikhundla salelibandla kungoba lombhalo ukubeka lapha futhi kusobala bha manje libhayibheli lasho ukuthi emadvotsana enu nemadvotsakati enu ayo profeta manje lichaza ukuthi inde ligama lelithi profeta na libukeni kukusho indlo letsite ngaphansi kwelugcobo noma kusho indlo letsite ingakendeki ligama leliyinhlanganisela njengekungcweliswa nje kuchaza kuhlandwa bese kubekwa eceleni ukuthi kusetshentiswe niyabona na noma magama namabili lahlanganisiwe lichaza into lengetulu kwayinye njengoba sinalokunenga kakhulu kwako esingisini lapha njengekuthi singasho leli gama lelithi libhodi yebo ke belingachaza ukuthini libhodi na wena uthi yebo ke uchaza ukuthi ubhadele libhodi lakhe cha akakaze bekachaza ukuthi ubhole imbobo cha akakaze bekachaza ukuthi umbangele sidunge nje noma niyabona ligama nje futhi ufanele wathi ukuthi ukhuluma ngani niyabona na futhi nguleyo ndlela lokungiyo ngaleli gama leliyinhlanganisela lapho emadodzana enu nemadodzakati enu ayo profeta manje indlela kuphela nkulunkulu lo mbaptist wathi yebo ke simemukele moya longcwele ngathi manje ke ngesikhathi sikukholwa ngathi manje uyabona wathi nkulunkulu unika abrahama le wathi abrahama wamkholwa nkulunkulu nguleyo ndlela lakubeka ngayo wathi abrahama wamkholwa nkulunkulu uthi kwabalelwa kuye kuthi kukulunga bangakhi lo wathiko ukuthi lelo liciniso na manje bukani ukuthi sathane angakufaka kalula kanjani kanjani lokho ngikukunyenyisa kumnakethe niyabona kulula nje impela manje lowo ngumbhalo Mnakethu ngiyakutshela kuloko lapha etulo ufanele ugcotshwe ngaphambi kokuthi ungene kuloko ufanele ungene endzaweni lemfihlo futhi ukhuleke bantu bathi awuphumi ngani uyobona abantu na mnakethu uma utokhuluma nebantu noma ubafundzise ufanele impela uthi hlalele ube wedwa naNkulunkulu sikhashana ngaphambi kokuthi ungene kulelo pulpit impela niyabona ngoba sathane unebucili unebucili impela Wathi manje caphelani wathi Abraham wamkholwa uNkulunkulu futhi kwabalelwa kuye kuthi kukulunga kunjalo wathi manje yini lokunye futhi Abraham lebeka ngakwenda ngaphandle kokuthi akholwe na ngathi ngulowo kuphela lebeka ngakwenda wathi yini lokunye futhi longakwenda noma ngubani lomunye la ngakwenda ngaphandle kokuthi ukholwe na ngathi ngulowo kuphela lesingakwenda kodwa ubuka mnakethu khona ke uNkulunkulu wabuyisana Noma wakubona ukukholwa kwaAbraham, wamnika luphawu, sibonakaliso sekusokwa, njengeluphawu lwesivumelwano. Niyabona na, uyamnika, wathi manje Abraham, ngiyakubona ukukholwa kwakho, ngako ngito kunika sibonakaliso manje ukuthi ngikumukele. Ngako wamsoka Abraham, nalolo kwakuluphawu lwesivumelwano. Uthi manje kulolu suku manje wesifazane bekangeke abe kuleso sivumelwano kuphela wesifazane loshadile khola bekangeke asoke wesifazane ngako bebafanele bangene ngako yena nendvodza yakhe bamunye abasibabili bamunye bangakhi lokwathi koloko na umbhalo usho njalo ngako yena angiloshadile ngako ke uba munye futhi chubekani nehlele lapha uthi nibuke ngalapha kuTimotheu washo indlo lefanako wathi manje ngekungaphikisi uyawusinziswa ngekutala abantwana uma ahlala ekukholweni nasebungcweleni basangulukile manje kodwa ke kusoka kwasetestamentini lelidzala kwakusenyameni kodwa kuleli testamenti lelisha Joel wathi ngiyothulula umoya wami ethi kwayo yonke inyama nemadodzana enu nemadodzakati enu ayo profeta Manje ligama lelithi profeta alichazi kona ukuthi fundisa ukuthi profeta kuchaza emkhathini wekuthi shano ngalokwendekile ngaphansi kwelugcobo noma kusho into letsite ingakendeki letokwendeka futhi siyathi ukuthi bebakhona baprofetikazi eTestamentini lelidzala bebangakhulumi baphumisele esakhiweni bakhulume baphumisele ebandleni ebandleni njengabo thishela kodwa lo wesifazane ana nalabanengi babo eThempelini bebaba profetikazi futhi bebangibo Miriam bekangumprofetikazi noma indlo lefana naleyo beka nemoya ethi kwakhe liqiniso lelo kodwa beka nenzawo yakhe lenemkhawulo besifazane bangaba abaprofetikazi namuhla ngekwelucobo kodwa bangabi ngulabafundisako kanjalo njalo emva kwalendzawo lapha ngembili uma nikwenda nenda nenda libhayibheli litiphikise libhayibheli lingeke lisho indlo lenye lapha nalenye indlo ngalapha lifanele lisho indlo lefanako ngaso sonke isikhathi noma nakungenjalo akusilo livi laNkulunkulu Niyabona na. Ngako emadvodzana enu nemadvodzakati enu ayo profeta. Kuchaza ukuthi ayoba semkhatsini wekuthi asho kungakwenteki noma afakaze. Manje kubukeni lokho futhi nithathe sichaza amagama seliBhayibheli futhi nibone ukuthi lokho akunjalo yini emadvodzana enu nemadvodzakati enu ayo profeta. Manje liBhayibheli futhi likhuluma ngowesifazane lo wathendisa ngako noma watisho ukuthi lokho ukuthi osebenzela bobabili libandla leKatolika futhi kusebenze futhi nange ngale sifundo lesitokhuluma ngaso manje asivuleni ngale encwadini yetambulo futhi asithole cishe sahluko sesibili nelivesi lemashumi lamabili nje sisekhona lapha edute nako kuze nicaphele lapha futhi nje nibone ukuthi leyo ndlo ingaba nebudeveli kanjani ngekukhuluma kuleti insuku leti tekugcina kuthi kutokwendekani kuthi bakanjani laba kuthi uyoba njani lona wesifazane kumbulani libandla leKatolika lingowesifazane sikufundzile nje asikakufundzi na lalelani lokhu manje kuthi lisho kanjani sambulo sesibili livesi lemashumi lamabili manje ngekungaphikisi ukhuluma nalelibandla laseTiatira niyabona manje ngekungaphikisi lokulibandla leminyaka losemkhatsini nendzawo lapho wendlula eminyakeni yebumnyama manje ngekungaphikisi nginetindwe letimbalwa lengimelana nato ngawo kuthi uvumela lo wesifazane Jezebeli lo tisho ukuthi ungumprofetikazi afundzise futhi abuse tingceku tami futhi aphinge nekuthi tidle lokuhlatshelwe tithico niyabona na manje uma nike nacaphela bukani leminyaka yelibandla sitawubese ke siyavala bese kuthi ke ekuseni sitothatha leti letinye tindvo bukani ngaphansi kwetinzi tetibane tegolide telithabanekeli lemajuda ngekhathi kwesinkwa sekubuka kanjalo njalo bekunetinzi tetibane letisikhombisa tegolide nonke niyakwathi lokho niyabona na kuneminyaka yelibandla lesikhombisa lokho kukhuluma ngeminyaka yelibandla lesikhombisa kukhanya manje uma nicaphela etambulweni tekuqala sithola Jesu eme eminyakeni yelibandla lesikhombisa tinsi tetibane letisikhombisa tegolide ngesikhathi ajika futhi abona munye lofana nendvodzana yemuntu emile embethe ngekuthi kwakukanjani kwakungumlobokati eme etinsini tetibane tikhishiwe manje le testament lelidzala bebathatha lesibane sinye bese bayasokhela bathathe lelesinye sibane bese basokhela kuleso bokhele lesa lesinye kulesinye kanjalo baze bende tonke tinzi tetibane letisikhombisa uma ndochaphela ekuqaleni ngesikhathi uNkulunkulu aqala kusebentana nemajuda futhi endlula eminyakeni wegolide kwase kuba ke ngumnyaka lomnyama kunawo wonke wekusebentana nemajuda uNkulunkulu bekakadze anelijuda kwase kubuseni kwa-Ahabi futhi uma ndochaphela ufunda leyo minyaka yelibandla lapho ubuyela ngco kuko futhi wathi manje tindvo letimbalwa letendlulile futhi wathi manje khona impela kulowo mnyaka webumnyama iminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu lapho noma esikhathini sa-Ahabi kwekucala nemajuda umnyaka lomnyama kunawo wonke lebebanawo ngesikhathi Ahabi ashada Jezebeli futhi wangenisa kukhonda thithico ka-Israyeli futhi wenda bonke bantu futhi bakhonde balandzela Ahabi balandzela uNkulunkulu waJezebeli ngiyakhumbula bathatha bamisa ingodzo tetihlahla base badzilita ema-altari aNkulunkulu kwase ke Elisha uyakhala kakhulu bekanguye kuphela naNkulunkulu bekanemakhulu lasikhombisa lebekasengakaguci ngelidolo lawo kubhalimi niyakukhumbula lokho na lowo ngulo mfanekiso walelo bandla lelikhethiwe liphuma niyabona lapho na niyabona ukuthi kunjani na manje kuleli bandla uma ndochaphela libandla lekucala libandla lekucala libandla lasefesu lalilibandla lelikhulu wathi usesenako kukhanya kwanyalo futhi uma nicaphela libandla ngalinye liqala kuba lufifi liba lufifi liba lufifi laze lifika eTiatira kwase ke iminyaka lengamakhulu lalishumi nesihlanu kwase ke kuphumela kulolunye luhlangothi futhi nje unekukhanya lokuncane cinisa lokho lonako funa luthi lwakho lesibane lususwe futhi kwehle njalo ngaleso sikhathi kuya eminyakeni welibandla laseFiladelfia bese ke kungena eminyakeni welibandla waseLaodicea manje nabo buhle oh hey Ngiyakuthanda nje lokhu mnakethu Smith. Niyabona bukani lokhu. Manje kulomnyaka welibandla njengoba sendlulile. Manje bukani lokhu. Umnyaka wokuqala welibandla wawuyi Efesu, umnyaka welibandla laseFesu. Manje ngamunye waleyo minyaka yelibandla kwaze kwafika kule minyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu uma ndochaphela. Ufundzeni manje uma seniya ekhaya kusihlwa nani nesikhathi noma ekuseni kakhulu ngaphambi kwekuthi nite enkonzweni. Kuse sahlukweni sekucala, sesibili, nesesithathu sahluko sesambulo. Nitawuthola ngamunye waleyo minyaka yelibandla wathi unemandla lamancane futhi awukaliphiki ligama lami. Wathi wefika kulo iminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu yaseTiatira, umnyaka wobumnyama. Wase ke uphumela kulo lolunye luhlangothi futhi wathi uneligama lekuthi uyaphila kodwa ufile. Nalena akukho nalinye lale minyaka yelibandla leminye, lowo noma umnyaka welibandla leseFiladelfia, abazange basalithatha lelo gama futhi, abazange balithole lelo gama, ngoba laphuma kulesikhathi lesi. Manje oh kuthi besingakwendlalela kanjani lokho kuleto timfundiso temanga manje khona ekhathi lapho inikhombise ukuthi ngunina libandla leKatolika unina wako konke kwako kuthi likanjani ngunina lo iBhabhiloni lemfihlakalo futhi lokho kukuthi bukani lomnyaka welibandla lapha ngesikhathi liphuma lalinekukhanya lokuncane laseke liya ngekuba lufifi lufifi laseke lingena enhlanganweni emuva lapha leminyaka lengemakhulu lalishumi nesihlanu futhi liyaphuma manje hayi njengelibandla lenkosi Jesu Kristu kodwa njengelibandla leKatolika. Waphuma nani Luther na njengelibandla lemaluthela? Yaphuma nani iBaptist na njengelibandla lemaBaptist? Hayi ligama lakhe, hayi ligama lakhe, lelinye ligama uneligama ngoba alikho lelinye ligama lelinikethiwe ngaphansi kwelizulu leningasinziswa ngalo kuphela ligama la Jesu Kristu. Uneligama lekuthi uyaphila kodwa ufile lokho kunalelo hlelo. Oh ngiyipresbyterian futhi ufile. Oh ngiyibaptist futhi ufile. Uphila kuphela uma ufika uphila kuKristu Jesu kunjalo. Le mipapatiso yenu yemanga emandi umpapatiso wemanga kufafata kuthela esikhundleni sekucwilisa nisebenzisa uyise indvodzana namoya longcwele esikhundleni seligama lenkosi Jesu Kristu. Donge leto tindvo temanga tita tehla ngqo iBhayibheli likhuluma njengekukuthululela kuko nje kakhulu ngemandla akho onke. Futhi lapha siyababekethelela sihambisane nabo ngqo. Yebo ke libandla lami lilikholwa ngalendlela lena kodwa iBhayibheli lisho lokhu. Niyabona na adikho tindvo letinjalo, ayikho indvo lenjalo futhi akukho ndzawo eBhayibhelini laba ke bakhipha lulwimi lwabo base bathatha sidlo lesingcwele limisa nemphristi anathe liwayini bese ukubitha ngamoya longcwele. Abazange eBhayibhelini bake bachawulane bese baniketha ligunya lenhlanganyelo bese bakubitha ngamoya longcwele lokho. Akuzange kube khona noma ngumuphi umuntu losukumako bese uthi manje ngilikholwa wase wemukela umoya longcwele. Uma kwakwenda naye indlela tento 2 lebethu yofundzeka ngayo futhi kwathi lusuku lwePentecost naselufike ngalokhu kugcwele naku ukuthi umpristi weRoma endasi nemgwaqo futhi bekabhekise kholo wakhe emuva uyakhuphuka wase uthi nonke khiphani lulwimi lwenu manje bese nithatha sidlo lesingcwele limisa sidlo senkosi sekucala. Bekungeke yini leyo kwaba indlela letsite yokufunda tento 2 na? Yebo ke nini maprotestani nibabi kanjalo nani. Niyabuya lapho bese nithi manje sitokwenyukela kini mamethodist sibabeke ngesekudla noma sibanikethe ligunya lenhlanganyelo netinyanga letisithupha de kuceceshwa emsebentini. Nikufunza phi lokho etentweni tesibili na? Niyabona na nikuthola phi lokho na? Niyabona na lathi kwathi bonke sebasenza weninye banhlitiyonye akuzange kute kwasambishophi futhi kwenda lokho futhi akuzange kute kwasampristu wase wenda lokho kodwa kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi yekuvunguta kwemoya lonemandla futhi yona yagcwalisa indlu yonke lebabahlethi kuyo. Nayo indlela labamemukela ngayo. Yebo mnumzane, njengokuvunguta kwemoya lonemandla uqhamuka enkathi mulweni hayi endla nemgwaqo noma kulelinye lihlelo. Uneligama lekuthi uyaphila kodwa ufile. Niyabona divumo kholo tenu nemahlelo kuvimbele uNkulunkulu khashane kanjalo saze sakholwa ngoloku futhi sikholwa ukuthi tinsuku temimangaliso selwendlulile ngumprofeti wemanga losho lokho ngumprofeti wemanga lonitshela ukuthi ningaqhawulana bese nemukela moya longcwele ngumprofeti wemanga lonitshela ukuthi nemukela moya longcwele nanikholwa ngumprofeti wemanga lonitshela ukuthi nifanele nithelwe futhi nifafathwe esikhundleni sekubhabhatisa ngumprofeti wemanga lonitshela ukuthi nibhabhatiswe egameni leyize indvodzana namoya longcwele kube kungekho mbhalo wako ebhayibhelini kunjalo akukho mbhalo ebhayibhelini lonitshela ukuthi nibhabhatiswe lapho kukhona noma ngubani lowake wabhabhatiswa kuphela egameni lajesu kristu kuphela bafundzi bajohane futhi bebadzingeka ukuthi bede baphindze babhabhatiswe egameni lenkosi jesu kristu kuthi bathole umoya longcwele kunjalo manje leyo akusiyo imfundziso yebakajesu kuphela ngiyayathi imfundziso yebakajesu kuphela akusiyo leyo leyo nje imfundziso yelibhayibheli kunjalo kodwa nako lapho ukhona nendani ngayo na nango unina wenu nango unina waletho divumo kholo manje bukani emva ngco ebhayibhelini futhi ningitshele lapho khona noma ngubani wake wafafadwa i-methodist i-presbyterian ikatolika ngitsheleni lapho umuntu munye ake wafafadwa khona ebhayibhelini ngitsheleni lapho munye ake wathelwa khona ebhayibhelini kuko kuthethelelwa kwesono kushoni ningakuthola na uma nikuthola wotani kimi futhi ngitohamba ngehle ngalesi sitaladi nesayini emhlane wami futhi ithi umprofeti wemanga bengisephutheni noma tholani indzawo yinye kulolonke libhayibheli lapho khona noma ngubani ake abhabhatiswa egameni leyise indvodzana nemoya longcwele indlela emaphesenti langamashumi lasiphohlongo enu abhabhatiswe ngayo ngitholeleni umbhalo munye lapho khona noma ngubani ake abhabhatiswa ngaleyo ndlela futhi ngidobeka luphawu emhlane wami loluthi umprofeti wemanga bese ngedla ngemgwaco nayo kanjena futhi ngikhombiseni lapho khona noma ngubani ake abhabhatiswa ebandleni lelisha lobekangadzingeki ukuthi ede futhi aphinde abhabhatiswe njalo hhayi egameni lajesu kristu kuphela kodwa egameni lenkosi yethu ujesu kristu kunjalo bonani ukuthi loko akunjalo yini futhi lapha kuyini na bengundina wethu ingwadla yini le yamenda abe ingwadla na yini le yamenda abe siphingi kakhulu na imfundziso yakhe yini le yatenda tibe yingwadla na imfundziso yakhe futhi kungaleso sizathu singabekethelelani nemahlelo ato nembhedesho yato sihlala sihlandekile naleli bhayibheli angathi ukuthi niliphila kahle kanjani kodwa niyalifundziswa noma kunjalo kunjalo loko kukini ngingeke nginende ukuthi niliphile nginganitshela kuphela ukuthi liyini liqiniso kungakho singesilo lihlelo bengingeke ngeke ngifune ukuthi sidone thine ngekuthi singene etintweni letinjengaloko bese sitifaka ekhatsi kulolunye luhlobo lombhedesho ngingamane ngithathe indlela nalaba ingcosana labethelelekile benkosi ngingamane ngihlale ngihlandekile futhi ngimsula embikwelivini naNkulunkulu futhi ngime lapho futhi ngithi akukho ngathi yamuntu esembathweni sami kungakho sihlala ethabanekele laBranham kungakho singesiyo iassemblies kungakho singesibo bakamunye kungakho singesibo bakaJesu kuphela kungakho singesiyo iMethodist kungakho singesiyo iBaptist lithabanekeli lelincane nje lapha asinahlelo nhlobo sikhululekile kuKristu kungakho sihlala ngendlela lesenda ngayo naNkulunkulu sibusisile uNkulunkulu asisida manje singanitshela ukuthi kungani sithatha sidlo senkosi sinitshele ukuthi kungani sithatha kugezana tinyawo kungani singeke siwavumele emalunga ukuthi asithathe uma sathi ukuthi asesonweni kungakho kuleli emaviki lamabili noma lamathathu lendlulile bengisuka elungeni linye ngiya kulelinye lapho benine kuphikisana kwenu lokuncane kuko futhi ngihamba hamba lomunye angakhulumisani nalomunye futhi bendlulane emgwaqweni futhi ujikize inhloko yakho lihlazo kuwe wena lothethe sitsha saNkulunkulu lesibusisiwe wasendlulisa kuloku ialtari lapha futhi abita nine ngebana kenu nabothathe bese kepha ningena elucingweni futhi nisukele nikhulume kabi ngalomnyana lomunye anikafanele kubitwa ngamaKristu uma ninguleyo ndlela kunjalo Sukani kulethwa tincingo nangabe ningeke nikhulume lokuhle ngalomnye umuntu. Ningakhulumi inhlobo. Khumbulani, uNkulunkulu utwane thwesa licala. Kuphela nje uma lolo hlobo lomoya lusekini, niyathi ukuthi anikho kahle naNkulunkulu. Uma ningathi vele, uma umuntu asephuthene, hamba uye kuye futhi nibuyisane. Uma ningakhoni kubuyisana, thatha lomunye kanye nawe. Akumangalisi uNkulunkulu angakhoni kulicondzisa igwegwe libandla lakhe. Ngoba anikwendi kahle esikhundleni sekushala ucingo futhi nikhuluma ngalona kuthi kwendekene netinkholoze letincane kanjalo njalo khona lapho kanjalo esikhundleni sekwenta lokho anandingani lo lokushiwo libhayibheli na uma lomunye umnakethu atholakale asephuthene hamba uye kuye futhi ubone ukuthi ungeke yini ukhone ukuthi ubuyisane naye yebo manje ukwende kimi angikhathali ukuthi uwendeni hamba uye kuye noma kunjalo alishongo ukuthi akete kuwe wena hamba uye kuye uma asephuthene wena uthi yebo ke nguye lo bekasephuthene ufanele ethe kimi lowo akusiko lo lokwashiwo libhayibheli libhayibheli lathi akuhambe wena uye kuye uma asephuthene hamba uye kuye bese uma angakulaleli bese uthatha lomunye abe kanye nawe njengafakazi bese uma angeke ambone loyo fakazi bese uthi manje ngizothatha umelusi wakho bese uyamtshela uthi ngitokutshela libandla futhi etinsukwini letingamashumi lamathathu kusukela manje uma nine bazalwane ningakakulungisi lokho lomnakethu lapha uyavuma ukuthi kube nekubuyisana wena awufuni ukuthi uma ungafuni kukulungisa lokho emkhathini wetinsuku letingamashumi lamathathu manje-ke yini letokwenteka na awusesuye lomunye wethu libhayibheli lathi uma angafuni kuva libandla khona-ke akabe kuwe njengeliheden nemthelisi niyabona kuphela nje uma umzalwane angaphansi kwaloko kuvikelwa libandla ingadi yakristu iyamvikela nguleso sizathu singakhoni ukuchuba libandla liye embili ngendlela lelenda ngayo manje kulungile lena imfundiso yemabhapu yelibandla lemabhaptist noma yelithabanekeli labranham lapha uma utokwenda niyabona yini kungani ufika lapha asithi kwenda sibonelo nje emadoda lamabili asithi liyo nami ungaba nami bese ngithi yebo-ke ungiphocile loko akwendi mehluko ngifanele ngiye kuye yebo-ke ulilunga laleli bandla sewuguquke waba ngumkristu udla sidlo senkosi lapha kulokwe kusekela kanye nami futhi sibhaphathizwe egameni lenkosi jesu sahamba sicondzile njengebazalwane embi kwalomunye nalomunye bese kuba khona lokwentekako akusuye lo muntu esikhathini lesingemaphesenti langemashumi layimfica kusuke kungudevele angene emkhathini webandla akusibo bantu ngudevele futhi kuphela nje uma uvumela devele ente loko wena ulimata umnakenu kunjalo yebo-ke kukhona lokuliphutha kuliyo nami asesihambe sikulungise futhi nawubona ukuthi kukhona lokuthide kungumsebenti wakho kuthi ude kithi bese uthi nobabili nini bafana wotani lapha futhi nihlangane sitoyicondzisa le ndlo lena manje-ke uma efika lapho bese lapho kuyatholakala-ke naku lasikhona ngithi yebo-ke into yokuqala nangabe singavumelani bese-ke uda ebandleni kanjalo futhi-ke uma kuphela nje ungenti lutho ngako naloku nje ingadi yajesu kristu isivikela sobabili niyabona na kodwa-ke lowo mdlavuza lomdzala utocala lomunye umdlavuza nalowo mdlavuza utocala lomunye umdlavuza nayo yonke le ndlo itogula nzawo tonke lonke libandla bese-ke ufika endzaweni longena ngayo ebandleni futhi nje ubanza hleke utofanele ube nemlinzi mnyango kuthi ete abhidlite le mincele ngaphambi kwekuthi libandla likhone kungena manje niyathi ukuthi loko kuliciniso futhi kubanza umuntu ahlale ngalapho niyathi futhi nje angasho lutho yebo-ke sasivamise kuba kumoya kakhulu yebo-ke kwendekani na nigijime kahle kwaba yini inzaba na niyabona sono sakho siyakwehlukanisa nankulunkulu uyonibeka licala ngako bazalwane manje ngitoyicondzisa le ndlo lena ayikho indlo leliphutha ngami ayikho indlo leliphutha ngaliyo ngudeveli longene emkhathini wethu kunjalo yicondziseni leyo ndlo hamba uye kuye Khona ke uma angafuni kulalela noma mina ngingafuni kulalela noma ngabe kungayipi indlela khona ke kutsheleni libandla uma angethi abuyisane nalelo bandla etinsukwini letingemashumi lamathathu khona ke uyakhishwa ngaphansi kwekuvikelwa nguJesu siyamkhulula kunjalo impela khona ke nibuke ukuthi kwentekani vumelani uNkulunkulu kube nguye ke loqondzisa tigwekwe ususa tandla takho wende konke lebe ungakwenda manje ke vumela uNkulunkulu abe naye kancanyana utomnikela kuDevil utawuta ke uma angethi impilo yakhe yimfishane nje niyakhumbula eBhayibhelini lapho kwakukhona umfolo bekangahambi kahle kuNkulunkulu na bangakhi lolukhumbulako loludzaba na bekahlala namake longamtali futhi bengakhoni kumcondzisa Pawula wathi mnikeleni kuDevil kuko kubhujiswa niyathola kubaseKorinte besibili wathola kuconziswa nginemnakethu umngani lomuhle ngiyathanda lapha kubita ligama lakhe umnakethu lo ngumshumayeli nalo mnakethu lo ngumshumayeli ligama lakhe ngumnakethu Rasmussen labanengi benu bafundisi lenhlethi lapha kusihla ligama lakhe lisemaphepheni enu ngungulokho lokungakhethi ihlelo kwaseChicago futhi bukani beka nemfana umshumayeli uthi wahamba futhi washada nentombatana leli Katolika wase uqala kanjalo uthi bebatho kwenda lokhu lokho nalokunye nako konke lokunye wangena enkingeni neyise waya kuye wathi manje buka ndlotsana utawubuyisana na wathi babe wabita libandla labo ngesicuku sebagicike labangcwele uyise wathi manje buka utoyiconzisa leyo nto naleli bandla na wathi manje babe ngibabe wami futhi angifuni ukungena kunoma nguyiphi inkinga ngawe kulungile wahamba walandza lelinye lemadikoni wase uya endas endlini yakhe wathi Wesley ngifuna ukukhuluma nawe wathi utoyiconzisa le nto nelibandla na uthi wamnika impendulo lekabili lemfishane kanjalo wathi khumbula Wesley ngingumelusi walelo bandla ngingubabe wakho kodwa ngitokwenda lo uNkulunkulu lathi akwentiwe ngikunika tinsuku letingemashumi lamathathu kuthi ulungise lokho nalelo bandla noma nakungenjalo sitokuncuma ebandleni ebukhoneni baNkulunkulu windvodzana yami lucobo loyo ngumsindisi wami wathi ngiyakuthanda uthi uyathi ukuthi ngiyakuthanda Wesley ngiyakufela khona manje kodwa ufanele uconze nakuyiwa evini laNkulunkulu uyabona na wathi ngingumelusi wetimvu walowo mhlambi nangabe wena umntha nami noma ngabe ungubani ufanele uhambisane nelivi laNkulunkulu uma ungakwendi khona ke angikafanele kuba ngumelusi wakhe wetimvu mfana ngumelusi ke loyo yindvodza ke leyo anicabanga kanjalo na yindvodza ke leyo watshela umfana wakhe lokho uthi wamlimata washo kodwa wathi ini na ngubani lo tomlimata ngulo muntu noma ulimate umsindisi wakho na ngako wathi sase siyathubeka ke wase uthi beyangeke akwende futhi thine ngatshela libandla wathi indodzana yami lucobo Wesley uyala kungiva kulolu tsaba uyala kuva lidikhone futhi ungufakazi waloku mnakethu sibanibani yebo nginguye kulungile ngensimbi yesiphohlongo ngo ngelisondo lelithako emaviki lamane kusukela manje uma angakakulungisi lokho naleli bandla sinikela Wesley indodzana yami kuDevil kuko kubhujiswa kwenyama ingathi yakhe ingathi ye ya Jesu Kristu naleli bandla ayisena kumvikela nalowo busuku befika wema epulpiti wathi usalelwe nguleminye imizuzu lemibili sikhathi siyafika wathi manje njengendodzana yami Wesley Rasmussen ngasho kuleli bandla kuwe uNkulunkulu somandla sende konke lesingakwenda ngekwemavi akho nemiyalo yakho yendodzana umsindisi wethu lasishiyele wona sine manje nginikela umfana wami sinaleli bandla kanye nami ngale ekubhujiswa kuDevil kuko kubhujiswa kwenyama yakhe kuze umphefumulo wakhe usindziswe ngiloko kuphela lokwashiwo akuchubekanga lutho liviki noma lamabili mhlawumbe inyanga noma letimbili ngalobunye busuku Wesley lomdzala wagula uthi nasagula wachubeka asolo agula wabitha dokotela Dokotela wetha wase uyamcilonga beka nekushisa kwelikhulu nesihlanu akayitholanga imbangela yako beka solo aya ngekugula nje dokotela wathi mfana angazi ukuthi kwendekeni kuwe bengathi ukuthi utokwenda njani Wathi sitawubita ingcweti yetekwelapha. Babita ingcweti yetekwelapha. Ingcweti yetekwelapha yangena lapho. Bamewetela esibhedlela bamcilonga konke lokunye. Wase uthi ngingeke nje ngikutshele lo mfana nje nje ubukeka analokubulala nako. Umkakhe emelapho akhala yonke into kanjalo nebantwana beme bakakhe umbhedze nayo yonke indzawo kanjalo. Wathi uyahamba nguloko kuphela. Wathi kushaya kwenhlitiyo yakhe nekuphefumula kuya ngekwehla nje ngaso sonke isikhathi. Wathi bitani babe. Oh yebo, nguleyo ndlela yokukwenda, nguloko ke, bitani babe. Nababe wakhe waphuma wagijimela lapho esibhedlela ngalokukhulu ukushesha kuyombona. Wathi babe, ngingeke manje, kodwa uNkulunkulu uyaweva amagama ami, ngitolungisa yonke into. Ngitokulungisa yebo, ngitokulungisa. Yebo mnumzane mnakethu, ngaso leso sikhathi kuphefumula kwakhe kwaqala kubuya kube ngilokwejwayelekile. Uthi ngelisonto lelandzelako bekasetulwe embikwelibandla, wathi ngonile embi kaNkuluNkulu ebukhoneni balelibandla, ngala kuva emavi emelusi, ngencaba kuva lidikhoni lapha. Wase uthi ngicela lelibandla ukuthi lingithethelele ngebubi lengibende kanjalo. Wathi uNkulunkulu usinzise impilo yami, ngiyanitshela waqonza ngqo. Ya, kufanele wende njalo ke. Niyabona, niyabona na. Wena uma nje utokwenda ngendlela yaNkulunkulu, niyabona na. Manje niyabona indlela lesenda ngayo, siba nemhlangano welibhodi futhi sithi yebo ke, manje singagcina yini? Angisho lona lelithabanekele, kodwa ngiconze ethini bantfu labangemaprotestane. Siba nemhlangano welibhodi futhi nicabangani ngaJones? Nicabanga ukuthi sifanele simende njani na? Ngicabanga ukuthi angaba lilunga lelikahle kabi kuMethodist kunaloko lakwenta kithi. Nako lapho khona loko liphutha lelo. Nguleso sizathu singathingi kulandzela emasiko abo nembishopi lothite lesifanele simbide lilunga lalomunye. Nimbida ngekuthini indvodza yesifunda ebandleni lePentecostal na umfundisi wesifunda abitelwe ukuthi atobona ukuthi phatha kwalendvodza. LiBhayibheli liyasitshela ukuthi asendeni. Nguleso sizathu singadlaleli emahlelweni abo, sihlala sikhululekile kuleyondvo. Amen. Ani ngikwatheli ninjalo na ningakwendi kulungile. Mhlawumbe ngitothola leminye imibuto lemihle kabi kusasa ebusuku. Kodwa yebo ke kunjalo, niyabona na. Kumbulani yathini ngisho lokhu manje nine bantfu lo lapha lenivela emabandleni emahlelo lehlukene. Lihlelo lenu futhi mnakethu angisho ukuthi awusuye umKristu. Angisho ukuthi lihlelo lenu alisito tinkulungwane temaKristu latsandzekako ekhathi lapho. Ngitama kusho ukuthi sizathu sekuthi singabi lihlelo ngoba bengingeke nje ngikumele lokho. Cha mnumzane, impela bengingeke. Betama kunitshela ukuthi yendani ini. Uma uNkulunkulu angibitela ukuthi ngishumayele livangeli, konake ngilishumayela ngalendlela uNkulunkulu langitshela ukuthi ngikwende ngayo. Leyo nje ngiyo kanye indlela lokubhalwa ngayo lapha kuleli Bhayibheli. Kungabi semgceni naloku. Konake kunguloko loku uNkulunkulu utongehlulela ngako. Kodwa uma ngibona imphisi ida noma sitha sida futhi ngehluleke kubacwayisa, khonake uNkulunkulu ukubuta kimi. Kodwa uma nginecwayisa lapho ke kukinike, niyabona na. Kumbulani lapho elisuka into yokugcina ukuthi ikhathi letimatima kakhulu titawufika. Bantu batawuba ngilabathithandzako, labachoshako, labagugumele, labahlambalatako. Niyabona labahlambalatako. Oh, leso sicuku setiphukuphuku, insuku temmangaliso setendlulile. Ayikho indlo lenjalo. Ungumprofeti wemanga lomdzala. Manje siyathi ukuthi besifazane bethu unemcondo lobhadlile nje njengebe silisa bethu. Angikuphikisi nakancane lokho, kodwa iBhayibheli laNkuluNkulu lathi angabi sepulpiti. Loko kungenele kahle mine, niyabona. Loko ucinisile kulungile, niyabona na. Futhi bathi yebo ke, manje emahlelo ethu sinabo nje nathi bantfu labanengi labanemoya lomuhle njengoba nawe unabo lapha ya eThabanekele. Angikusho nakancane lokho, Kodwa libhayibheli liyawachitha emahlelo kunjalo. Futhi ngako angisho ukuthi aninawo emalunga lanemoya lomuhle ebandleni lenu. Lokho kuhle kakhulu. Babantu labanemoya lomuhle, labanye bebantu labanemoya lomuhle kakhulu. Ngidibana nabo kuwo onke emakatholika nawo onke kuze kuyophuma le onke ngidibana nemalunga lanemoya lomuhle. Manje indlela lesitokuletha ngayo loku manje bangani uma inkosi ithanda kulokudibana loku lokumbadlwana lokulandzelako mhlawumbe ngitonatisa kusasa ekuseni ukuthi sidzingeka siphuthume yini kusasa ntambama noma cha niyabona ukukhipha sizathu sekuthi setame kukwenda ngifuna kukwehlisela endzaweni manje manje uma kukhona lofuna kumletha wemukeleke ngalokuphelele ukuthi ukwende Kodwa kumbulani manje ningahambi futhi nitame ukuthola liphutha nita lapha ngikhuluma nelibandla lami nje niyabona angikufundzisi lokhu ngaphandle kwelibandla lami lapha ngoba loyo ngumsebenti walelenye invota ukuthi ingumelusi walowo mhlambi futhi nje ngiyisibuyele emuva ngqo kuGenesis uyokudonsa kwendlule ngqo bese uyabona ukuthi kukuphi manje sibuyela emuva kuGenesis ukuthi sithole ukuthi kungani umntwana lodalwe ngaphandle kwemshado bengangeni ebandleni lenkosi esitukulwaneni selishumi nakune ukuthi kuthatha kanjani loko bekuyoba yiminyaka lengemakhulu lamane ukuthi leso sono siphume ukuthi sitothola kanjani ke ukuthi kungalungi kwabatali kuhanjelwa kanjani kubantwana nebantwana ukuthi kwaqala kanjani lokho kuGenesis kanjalo njalo futhi nine lapho ke nitobona ukuthi kukanjani lokho kuhamba kuye lemuva le ukuthi uNkulunkulu ngaphambi kokusekelwa komhlaba ngaphambi kokuthi liatom lelilodwa like lichume emuva lapho ngaphambi kokuthi kuze kube khona inkanyeti legijimako ukuthi ike ibe khona uNkulunkulu bekadathi tonke tidalwa nako konke lokwakuyoke kube semhlabeni Ngabe ukhona noma ngubani lapha? Beningeke nichaze ukuthi igamalini, futhi nilihlatiye, futhi nisho ukuthi ligama lalokungena siphetho lichaza ukuthini. Njenge kugucula ikamera yakho nje ekubeni ingabi nasiphetho. Nje isukela lapho nje ichubeke njalo nguloko kuphela. Niyabona na, ngena siphetho. Futhi singeke emcondweni lona siphetho. Sike sikuconze lokho umcondo longena siphetho longakumumatha. Niyabona ngeke sesikwende lokho wena ungeke sewukwende niyabona na kodwa uma nje nitokubukisisa nibambelele emoyeni ningakuva khashane lapha ya bese nibuyela emuva lapha embhalweni futhi nitawubona manje niyabona le ngaphambi kwekuthi kuke kubekwe sisekelo semhlaba manje libhayibheli lathi Jesu Kristu bekaliwundlu laNkulunkulu manje lalelisisani sibili ngako nangabe labanye benu bangeke babe khona kusasa kutokuva sikuqedzela libhayibheli lathi Jesu Kristu bekaliwundlu laNkulunkulu lelihlatshiwe kusukela ekusekelweni kwemhlaba ngabe kunjalo na wahlatshwa nini na kusukela ekusekelweni Lowo ngumhlaba uma wendiwe ngesicumbi semaatom lachekethekile akhishwa elangeni ngaleya ngaphambi kokuthi kube nguloko bese ke ngaphambi kokuthi kuze kube khona iatom kuthi lite liqale lichekeke elangeni uma lena kwakuyinkanyeti legijimako isuka elangeni lokwakungaba likhulu lesigitsigitsi letikitsikitsikati teminyaka emuva ngaphambi kokuthi kuze kube khona ngisho inkanyeti legijimako leyodwa Kristu wahlatshwa ngesikhathi umkhondo lomkhulu waNkulunkulu uthatha sincumo ngento yinye kungumkhicito losewucedziwe ngesikhathi uNkulunkulu athi akube khona sekuvele kucedziwe uma kuthathe iminyaka lelikhulu lesigitsigitsi kuthi kuphume sekuvele kucedziwe ngekushesha nje nasakushito futhi ngesikhathi liwundlu lihlatshwa kusukela ekusekelweni kwemhlaba leli bhayibheli lelifanako lomoya lofanako wabhala wase uthi emagama ethu afakwa encwadini yokuphila yeliwundlu ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba ngako le ndvodza leyabhala leliculo kukhona ligama lelisha lelibhalwe phansi enkatemulweni bewunetingchazelo letinhle kodwa beyangekho ngekwembhalo Niyabona na, lelo gama labhalwa phansi enkathimlweni ngesikhathi umhlaba, ngesikhathi ngaphambi kwekuthi umhlaba uke uqale, ngesikhathi liwundlu lihlatshwa, emagama ethu abekwa encwadini yokuphila yeliwundlu. Ake nginitholele nje munye umbhalo lomncane. Ningabambelela nje umzuzu munye nje kufika emthondweni wami nje ngicabanga ukuthi ngingavula kuwo nje anginasiqiniseko futhi manje ngiyaxolisa kunihlalisa isikhathi esidze kangaka kodwa nginitshelile ukuthi kutawuba semkhathini nebusuku akusikubi kangako kodwa ngithanda nje kuthola lokhu umbhalo nje munye kuloko vulani kanye nami manje encwadini yabaseRoma futhi ngifuna nifunze lokhu kanye nami manje ake sibone kubaseRoma uma ngingakuthola khona nje cishe lapha manje asithole baseRoma besiphohlongo futhi asicale evesini lemashumi lamabili nesiphohlongo lesahluko sesiphohlongo kubaseRoma futhi ngifuna nje nikufunze ngekukhululeka kanye nami manje lalelani lapha kuthi nje uNkulunkulu wathini manje futhi siyathi ukuthi konke kusebentelana kube ngilokuhle kulaba mthandzako uNkulunkulu kulabo lababitwe ngekwenjongo yakhe ngoba labo lebekabathi ngaphambili loko kuninika ningafunda kanye nami na ngoba labo lebekabathi ngaphambili kwabamisela ngaphambili futhi kulungile ukuthi bafane nesimo sendvodzana yakhe kuze yona ibe litibulo emkhatsini webazalwane labaningi ngetulu kunaloko labo labamisele ngaphambili ubabitile futhi nalabo lababitile ubalungisisile futhi nalabo labalungisisile labo futhi ubakhathimulisile kusukela ekusekelweni kwemhlaba ngesikhathi uNkulunkulu abuka phansi manje uNkulunkulu akaliphathi lihovisi lakhe athi yeboke manje ngito oh sitokwenda njani manje na niyabona na akukho lutho khumbulani kungalungi sono sikulunga kuphendvuketelwe Develi akakwathi kudala ngabe wonke umuntu bonke bayakuchonza lokho na leyo imfundziso yaleli bandla Develi akakwathi kudala angaphendvuketela lokho uNkulunkulu la kudalile manje yini imphendvuketelo na lapha nonke nibukeka nibadzala ikakhulu lalelani lokho sibantu labashadile Nani nine madvodza lashadile, nani nine bafati labashadile, ningahlala ndzawonye njengendvodza nemfati, nalabo besifazane bayafana nje kwangathi abazange se bathi ntombi ntho, kuphela nje uma uhlale nendvodza yakho kunjalo. Manje lokho kusemthethweni, futhi kukwemthetho, futhi kulungile, kumiselwe nguNkulunkulu kwenda njalo. Lomunye wesifazane angenda sento lesifanako semkakho lomunye wabo ulungile ebusweni baNkulunkulu nesento lesifanako kulomunye wesifazane ulahliwe embi kaNkulunkulu kube sekufeni kuyini na kulunga kuphendvuketelwe niyabona kulunga kuphendvuketelwe manje Develi akakwathi kudala kodwa uphendvuketela lo uNkulunkulu lasavela kudalile yini emanga liqiniso liphendvuketelwe lomunye wathi oh buka bekungumgcibelo ebusuku ngensimbi yemfica yebo Billy Branham bekase Jeffersonville liqiniso endasi esaluni ya Ants athakiwe ngemanga kwakuyini na ngangise Jeffersonville liqiniso lelo kwakukulunga kuphendvuketelwe emangeni niyabona ukuthi ngichaza kuthini na niyabona emanga aphendvuketela lokungiko kuyinvo leshito ukuthi bengikuphi manje kube kuthide ebandleni ngishumayela uliqiniso loko kulunga wakhuluma liqiniso ethaveni anatha ngemanga kuphendvuketelwe niyabona liqiniso liphendvuketelwe niyabona ukuthi ngichaza kuthini na konke kungalungi kukulunga kuphendvuketelwe kufa kuyini na kuphila kuphendvuketelwe kugula ke yimpilo iphendvuketelekile ufanele ube ngule kahle indvodza leqinile kulungile uma uhlala nekugula kuyini na impilo yakho iphendvuketelekile niyabona na ngulokho kuphela lokukuko kuyini na nani vamise kuba ngulabasha besifazane labahle nalabaqinile emadoda lamahle manje seniyashwaphana niyaguga kuyini na kuphila kuphendvuketelwe niyabona nita nijikeleta nibuya futhi niyabona na futhi kufanele kubuye alibusiswe ligama lenkosi uNkulunkulu wethembise ukubuyisa futhi ngalokuqinisekile impela nje njengoba kunjalo siyathi ukuthi kulapha ngakho ngalokuqinisekile impela njengoba kunjalo uNkulunkulu uthokubuyisa futhi wethembisa futhi ufungile ukuthi uyokwenda nguloko lokusinika kona manje kanjani hloboluni lwebantu lesifanele sibe ngilo na manje icaphelani ukuthi letinto leti tendeka kanjani manje labo lebeka bathi ngaphambili ubabitile labo leka babitile ubalungisisile labo nini na ngaphambi kokusekelwa komhlaba ngaphambi kokuthi umhlaba uke uqale manje uma besingathatha lombhalo futhi siwulungisise mbamba besingathatha emahora kuwo kodwa asifuni kwenda lokho kodwa konke lokungalungi lokhu lapha kulunga kuphendvuketelwe kwaba kungalungi nguloko devel la kwendako manje uma senifika eminyakeni wekuthi iphendvulela futhi niyathi ukuthi yini lokungalungi nalokulungile nifanele kuphendvuka emaphutheni enu ngoba nitalelwe esonweni nabunjwa ebubini nita emhlabeni nikhuluma emanga ngakho ke kahle kahle nitalwa ngesifiso sekulalana futhi ke nifanele nitalwe kabusha kuze nemukele kutalwa lokusha kuthi ningene ezulwini ngoba loluhlobo lokutalwa leninalo lapha niyabona ukuthi fakazi wa Jehova bekangaba sephutheni khashane kanjani lapho ucabanga ukuthi kutalwa kabusha kukuvuka kwemtimba na niyabona bekungeke kube ngiko niyabona na kufanele kube yindlo letside wena usenza wena esikhathi nendlo kuphela lephakathi yindlo lebe ingena sicalo noma nasiphetho noma yini lephakathi yayingakaze ibe nesicalo noma ayiyoze ibe nesiphetho niyabona na ngako uma uyingxenye kaNkulunkulu umoya lokuwe awuzange ube nesicalo noma awuyuze ube nesiphetho futhi wena uphakathi kanye namoya lokuwe niyabona na njengeluthandvo iagapho bese ke kwehlela eluthandweni ifilio bese ke kwehlela eluthandweni lwenkanuko lusolo nje lwehla njalo kuphendvuketela kwehla njalo sekuze nje kwefika elubumbanweni kumfucu umfucu yinye yebo ke indlela kuphela Jesu wehla ngalelo ladi lelifanako phansi lapha kubutha futhi abuyisele emuva futhi esimeni lesiphakeme kwendlula sonke kusuka esimeni lesiphansi kwendlula sonke kusuka ekufeni kuya ekuphileni kusuka ekuguleni kuya empilweni kusuka ekungalungini kuya ekulungeni niyabona na yena uba ngilosuka ekuphakameni lokwendlula konke aye kulokuphasi kwendlula konke kuze alethe lophansi kwendlula konke aye ekuphakameni lokwendlula konke uba ngimi kuze mine ngemusa wakhe ngibe nguye indlalifa yesihlalo sebukhosi enkhatimulweni niyabona ukuthi ngichaza kuthini na leto tindvo manje bukani emuva le ngaphambi kwekuthi lo mhlaba lona uqale kulawo ma-atom emuva ngaleya ngesikhathi uNkulunkulu asabonile ukuthi kwakuthokwentekani khona lapho wakubona wena wangibona mine wabona lonke likululu lonke timbungane lonke licoco sonke sibawu yonke indvo leyo ke ibe semhlabeni wayibona ngaso leso sikhathi impela wayibona manje akazange athi ngiyothumela indvodzana yami phansi ukuthi ngiyivumele ife futhi mhlawumbe lomunye umuntu utoyivela futhi kuyoba simo lesitsabukisako impela engxenye mhlawumbe lomunye umuntu angahle asinziswe wathi ngaphambili ukuthi ngubani lobekade osinziswa yebo mnumzane wathi esawu ngiyamzonda naJakobe ngiyamthanza angakabibikho ngisho namunye lobekake waba nelithuba kufakazela ukuthi bebayini ngoba bekabathi ukuthi bebayini bekati wathi yonke into bekati ukuthi wena wawutokwendani ngaphambi kokuthi utalwe noma nangesikhathi umhlaba uqala manje bukani njengoba nathi ngiyindvodza yesibhamu ngiyatithanza tibhamu nalomunye wesifazane eTexas ngikholwa ukuthi yiTexas wangilethela iSwift i220 Swift ngangihlale njalo ngiyifuna leyodwa ngifuna kuyiphenya Imbayimbayi lencane yekudubula lenemandla lamakhulu kakhulu isebenzisa tinhlavu letingemashumi lamabili nakubili tinhlavana letingemashumi lamane nesiphohlongo. Futhi ungasethiya leso ngesandla. Manje ifemu ithi ungakwendi kuyingodi kakhulu. Kodwa ungayibamba leyo nhlavu emafiti lati ngulungwane letisihlanu ngemzuzwana. Ube usolo uyibambe enzaweni yayo. Emafiti la intingulungwane letisihlanu ngemzuzwana. Loko limayela ngemzuzwana. Ngalamanye amagama luswethi luhleti emayadini langemakhulu amabili. Ulidubula loluswethi ubone tinsibathi ibhunya tindiza ngaphambi kwekuthi lesibhamu sike sikukhahlele. Niyabona na? Loko kodwa kuthathe ingxenye yeluthi lokuvungula bese ukuthululela embushaneni yakho bese uthela loko kakhulu kangako ekhathi lapho leyenele nje lengayibamba ngeluthi lokuvungula bese udubula ingulube yaphansi ihleti ekugcineni kwalesakhiwo lapha futhi iyahlala nje futhi ikubuke yini indzaba na lenhlavu iyasaphaka igijima kakhulu futhi ungabeka lishidi emkhathini walapha nalapha ya futhi ungeke ubone ngisho nale yodwa yemathambo lamancane awa eshidini ibuyela emuva nje hayi emilotheni imilotha yenza bamlilo kodwa ichubekela embili kunaloko ibuyela emuva kuma acid asekuqaleni lenda ikhopha nemthofi losekhathi lapho ibuyela emuva kuloko lebe ingiko eminyakeni lelikhulu leti gidzigidzi leyendlula manje nayi inhlavu lencane inhlavana letingemashumi lamane nesiphohlongo tenhlavu ngitiphethe ngesandla sami futhi emzuzwaneni lolandzelako seyiguquke yaba nguloko leyayingiko eminyakeni lelikhulu leti gidzi leyendlula futhi uma umhlaba bewungema mhlawumbe leminye iminyaka lelikhulu leti gidzi beyitobuya ibe inhlavu futhi beyingabuyiselwa emuva ngqo ngoba beyingakheka ekhopheni sibili manje bukani ukuthi uNkulunkulu wendani nitawubese seniyamthandza ke khona ke nitawuya ekhaya bese niyephutha kancane kulala ekuseni futhi nitawumthandza kakhulu kunanini nini manje uNkulunkulu ungusokontraki bangakhi lokwatiko lokona ungumakhi kulungile lalelisisani sibili manje uNkulunkulu emuva ngaleya noma bathi manje sitothatha umbono webahleli betikhathi tekwenteka kwetindlo emlandweni ngako uNkulunkulu eminyakeni lelikhulu leti gidzigidzi leyendlula ngesikhathi athokwenta umhlaba yebo ke waqala nje manje bekanembono emcondweni wakhe manje wena utawuthi nangabe amkhulu kangako mina ke uBranham kepha waze wamvumela kanjani devil ukuthi ende sono na yebo ke bekade ngaphambi kokuthi devil ake adalwe kuthi bekatoba ngudevil ludumo manje ngiva ngigcwala kukholwa oh he bekade ngaphambi kokuthi devil adalwe kuthi bekatoba ngudevil manje wena uyabuta uthinike ngaloko na Wena uthi wamvumelelane abe ngudevil na kuze afakazelwe ukuthi uNkulunkulu kungako akwenda kungani kwaze kwaba khona labangakalungi na ngani na ngukuphi lokwaba kwekucala ngumsindisi noma soni na ngukuphi lokwaba kwekucala na ngumsindisi ngukuphi lokwaba kwekucala ngumphilisi noma ngumuntu logulako na Wavunyelelani ukuthi kube nesoni na ngoba tingenye takhe ungumsindisi kube sasingazange sibe khona soni bekangeke aze atiwe njengemsindisi haleluya angenda tonke tindlo tisongeleke enkhathimlweni yakhe angasho yini umbumbi ku noma libhotwa lingasho yini umbumbi kuthi wangenda kanjena ngubani lo sesondweni na ngubani lo nelibumba na dandla tabani letikulo na Paula wathi oh ndvotha lesiwula akashongo yini kuthi waphakamisa faro endela yona lenhloso lena na impela beka kwathi ngaphambi kwekuthi kube khona umhlaba bekathi ukuthi yini letawuba yini futhi wavumela kuthi kube nesono kuze abe ngumsindisi wavumela kuthi kube khona kugula kuze abe ngumphilisi wavumela ukuthi kube khona inzondo kuze abe luthando impela wakwenda uNkulunkulu futhi leto dingenye takhe futhi ufanele abe nendlo letsite kuveta ebalenti ingenye takhe wawuyoze wathi kanjani ukuthi kwakukhona busuku wawuyoze wathi kanjani ukuthi bukhona na kube konke bekuyimini bewuyoze wathi kanjani ukuthi bukhona yini busuku na kunebusuku kuze bufakazele imini impela bukhona amen niyabona ukuthi wendani na kodwa ngesikhathi alengemuva ngaleya ngaphambi kokusekelwa kwemhlaba ngaphambi kokuthi athathe leli langa lelidzala wase ulihambisa litungeleta lenkhanyeti lenzala lesihlala kuyo manje lo mhlaba futhi wawubumba ngalapha ngelilanga wase ubeka ngaselangeni asithi nali lilanga wawubumba ngalapha wase uyekela ulenga lapho iminyaka lelikhulu letigitsigitsi bekenda ini na emagesi latside wahamba hamba ngakulolu hlangothi lolu wenta lenyindvo bekenda ini lapho na iphotashi wawuhamba hambisa ngalapha futhi bekendani lapha na enda ikhalsiyamu bekendani na bekenda wena nami bekendani na njengasokondraki endlala onke emapulango akhe ema-2x4 nema-2x8 akhe emashidi akhe lisayidi yakhe bekati nje kuthi yingakhi takhiwe lebekatodakha futhi sendiwe ngetakha mtimba letilishumi nesithupha temhlaba futhi bekenda thine sonke futhi asibeka lapho ngaphambi kokuthi umhlaba uke ungene futhi ungahle kube wawukadze umudze nganhlanye ngaleso sikhathi angathi ukuthi wawunjani bekayendelani igolide nekhopha nelithuthi nemandi natho tonke leto tintho na ungusokondraki angahle umakhi bekakhiphela ebaleni yonke into lapho anayo yonke into isikiwe futhi yalungiswa lapho sekakwente konke kwakungulokhu khulukadi nje kucubuka kwenza bamlilo wakhulula lokho kufukamela kwenza bamlilo lenzala etulu lapho iminyaka lelikhulu letigitsi kwenta ikhalsiyamu letside kuyini na yingxenye yakho kwaseke kuthi ngaphambi kokuthi kube khona leli lodwa licashata lekuphila kulo mhlaba imitimba yethu yayilele lapha haleluya ngaphambi kokuthi kube khona lithonsi leli lodwa lemswakama kuthi like lifike emhlabeni sasilele lapha ngesikhathi Adamu ehla enyuka ensimini yase-Eden ngangilele lapha amen yebo mnumzane oh ludumo ngesikhathi emakherubhi tinkanyeti tekusa tihlabela kanye kanye nemathotsana ankulunkulu ahlokoma ngekujabula ngangilele lapha nje ngilinzele umphefumulo wekuphila kuthi ufike ngangilapha wangenta lapha anemtimba wami ulele lapha yebo mnumzane kube bekungesiko wawungavela kuphi na wefika kanjani lapha na nkulunkulu bekanawo ulele ekhathi lapha nkulunkulu wawenta sine sendiwe ngetakha mtimba letilishumi nesithupha ipetroliyam iphotashi nekukhanya kwemhlaba nelizulu nanoma yini lokunye niyabona sasilele lapha kwase kwentekani-ke kwase ke nkulunkulu uthi kumoya longcwele sitokuthatha ngesimo semfanekiso nje manje wena hamba phambili uthi uyokwenda luthandvo kulowo mhlaba ngoba ngiluthandvo nawe ungumkhicito wami ngako manje wena hamba wente luthando emhlabeni namoya longcwele lomkhulu siyacabanga uphume lapho esimeni sesithombe nje manje kwakungesiko ngaleyo ndlela kusobala moya longcwele nankulunkulu yinhloso yakhe lucobo lefanako inhloso yakhe lucobo lefanako umuntu lucolo futhi asithi nje waphonsa timphiko takhe emhlabeni jikelele uqala kufukamela kuyini lokho kufukamela na njenge sikhukhukati emantshweleni aso sikhukhuta senda luthando kuku 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 o oh. Oh, kuphila kwavela wamemetha kakhulu wacalada ngifuna buhle kulo mhlaba vela kukhanya moya longcwele anyakada futhi lapho sekakwendile ngiyabuka kuta nako kwendeka umfudlana wehla ngeligcuma ngaleya ngaleya kuta i-calcium ithululeka phansi futhi ihlangana ne-potash kugocoteleka kuphi na kuphila vela nembali lencane yephasika yamisa inhloko yayo iphuma ngaphansi kwelidwala wota lapha babe awubuke loko loko kubukeka kukuhle chubeka nje ufukamele wafukamela kwaphuma timbali wakhipha konke lokutimilelako wakhipha impilo yetilwane tinyoni tandiza tiphuma eluthulini emva kwesikhashana naku kukhuphuka wesilisa newesifazane kukhuphuka wesilisa nalo wesilisa bekangikokubili wesilisa newesifazane hayi ncukumbili manje nje kwakukuye nje kwakukhona umoya webufazane uma uthatha wesilisa lo sasitabane impela angaba kahle eme kahle kodwa kukhona lokuliphutha futhi uma uthatha wesifazane lofuna ukuncamla tinwele takhe futhi agcoke i-overall futhi aphumele lapho futhi akabuthiswe uNkulunkulu ngito kutshela kukhona lokuliphutha wesifazane unemoya webufazane newesilisa unetikhwepha siyakwati lokho nani niyakwati lokho ngabe wesifazane ubukeka kahle yini lotama kuba njalo atiphathise kwesilisa na ngani ngange ngahlala ngalesinye sikhathi ngangingugqathi wetinyamatane lapha futhi ngahlala ebhasini ngase ngiya enhla lapho futhi ngangibhansula loyo wesifazane emlendeni ngesandla sami ngikhuluma naye futhi ngangingathi ukuthi kwakunguwesifazane bekafake lelinye lalamakepisi emshiseli naleti nkulu tibuko tekushisela kanjalo futhi bengihlethi khona emuva laphaya futhi bekacoca ngalenye indvo mayelana nendvo leyendiwe wathi uyati wase uthi futhi itolo ebusuku abukeka nje angake esuleki impela abhema sikilidi wathi itolo ebusuku ngiyakutshela lo mfo uthi iteshelele wenyukela esicokweni saleyondo wathi he ita ishelela iphuma lapho wathi angaze ngihleke kangaka empilweni yami futhi ngangihleka uyathi kanjalo ngathi mfana kwakungiko kwakungesiko na ahlethi lapho akhuluma kanjalo futhi kube akayikhumulanga leyondo wase unikena inhloko yakhe futhi bekanesihluthu etulu lapho kuthi bekangiwesifazane angaze ngitive ngimncane kangaka empilweni yami ngathi uwesifazane na wathi ngani impela ngathi ngiyaxolisa angaze ngikubone lokunje manje lelo liqiniso ngibone luphawu kulolo lunye lusuku lwaluthi alungithuse lalunaluphawu lolukhulu etulu lalithi bodzathe sebalungele kugcoka timphahla ngacabanga akadunyiswe uNkulunkulu ngaloko niyabona na kodwa ngase ngiyathola ukuthi kwakuluhlobo nje lwetimphahla lebese bavele bathendile niyati bengicabanga ukuthi bebathokwembatha timphahla sibili impela ngangicabanga kanjalo lwaluthi bodzathe sebalungele kugcoka timphahla ngathi akadunyiswe uNkulunkulu ngabo loko kuhle loko ngiyayibonga sibili inkosi ngaloko kodwa niyabona kwakuluhlobo nje loluthide lwetimphahla lebe sebavele bathendile indvo letside kwakufanele kube yindvo letside lengumhlolo kwakungeke yini kulelive na kwase kuthi ke lapho Adam akhuphuka wase ke Adam ubukeka anesidunge ngako uthathela ubhambo eluhlangothini lwakhe wase enda Eva umkhicito lovele kamuva wakhe wenda ukhiphe lo moya webufazane kuAdam wase ufaka kulo wesifazane umoya weluthando bufazane lonemusa lomnene wase ushiya umoya webulisa kuAdam manje uma kukhona noma yini lehlukile kukhona imphendvuketelo ndzawana thide manje futhi manje ke bobabili lababili bekamunye futhi ngako ake nje sithathe isikeshi lesincane ke ngaphambi kokuthi sivale naku kufika lapha uAdam abamba Eva ngemkhono base bayaphuma ngiyayithanda nje lendzaba futhi bayaphuma niyati na Eva wathi oh sithandwa usho ukuthi ukwendile yebo ngakwetha ligama lokho kodwa ukubita ngekuthini lokho na lokho kubitwa ngelihashi mhm yini le yana leyo inkomati mhm wakwetha ligama lokho na ya mhm ukubita ngekuthini lokho lapho leto letimbili etihleti lapho netinhloko tato tindzawonye na lokho tinyondela uthando oh ngiyabona ngiyabona futhi bachubeka kanjalo futhi yini lokho lokungalapha na Loko ngikubita loko naloku lapha futhi oh ngiyabona mhm loko kuhle neliphubesi liyabhodla ukubita ngekuthi indoko na lelo liphubesi yini lena lihlosi futhi oh njenge Oh, ngiyabona. Njengemakati lamancane nje, uyathi futhi ahamba athi minyawu. Ngakho emva kwesikhashana uyaqalada. Wathi sithandwa, awubuke laphaya, lilanga seliyashona. Sekusikhathi sekuya enkonzweni. Niyathi, kukhona lokuthithe nje mayelana nelilanga uma selishona. Ufuna kukhonda. Uma ungayi enkonzweni ngalobo busuku, uthanda kuhamba ungene egamelweni, ufunde iBhayibheli. Bangakho lothanda kwenda lokho, usuke ube wedwa na. Niyabona na, kukumuntu nje kwenda lokho, nifanele nikwende lokho. Sekusikhathi sekuya enkonzweni. Manje abazange bathi, manje awume kancane ke manje. Manje Jones usonza eAssembles, futhi thina sisonza e cha, kwakungekho lutho lolwalo njengalokho ngaleso sikhathi. Ngako bavele nje benyuka bebede indlu yokukhontela sihlalo lesihle sekuhlala njengaleso bavele nje benyukela ngaphansi kwalenkulu icathedral yemahlathi base baguqa phansi naleyo ndingilizi yokukhanya yayilenga ngaleya emahlathini niyabona na sengiyaliva liphimbo likhuluma endasi futhi lithi ngabe bantwana bami bathi jabulisile etikwe emhlabeni namuhla inkosi uNkulunkulu wenu leninikele lona na ya Ngosi sithi jabulisile namuhla asizange sithandwa na yebo yebo sithandwa sithi jabulisile ngosi impela siyakuthokothela manje sengiyaqambalala ukuthi ngilale niyabona na futhi welula umkhono wakhe lomkhulu naye lo wesifazane uyaqambalala phansi emkhonweni walo wesilisa futhi ulalisa phansi lihlosi nelibhubesi phansi nayo yonke indlo phansi ukuthi ilale ngalokukhulu ukuthula Ngawo uNkulunkulu uyehla futhi wehlisa oh sichuku sethi ngelosi Gabriel lokudaliwe kwakhe kwasezulwini ngako tiyehla futhi tiyanyenya kalula impela tingena ekamelweni lekulala niyabona tiyaqalada Gabriel wathi wotha lapha babe wotha lapha buka lapha nangu lapha naku kucambalele abantwana bakho bacambalele lapha bangakhe ekhathi lapha labake baya eceleni kwembethe labanye benu bomake wena nababa ntsawonye futhi nabuka umfana lomncane intombatana lencane bese nje niyakhumbutana ngabe akafani nawe ngalendlela nangaleyo ndlela na nake nakwenda lokho na ngani sikhathi lesinengi ngiyaye ngehambe bese ngithi kumida ngisho nga Joseph uye athi Billy unesimongo lesikhulu njengawe ya kodwa meda unemehlo lamakhulu njengawe ngani na uyingcenye yewethu umkhici ungumkhicito wokuhlanganiswa kwethu manje nababe wathi angasho lokhu ngalokhu wathi uyathi na Gabriel wathi uyathi ufana nawe nje ubukeka kanjalo ke uNkulunkulu dibuke wena ubukeka kanjalo ke uNkulunkulu ufana nawe wena uyintalo yakhe bangakho lokwathi koloko na niyabona na manje bukani nguluphi luhlobo lokuphila loluphansi kunalo lonke lesinalo na Sicoxo, nguluphi luhlobo lokuphila loluphakeme kunalo lonke na? Ngumuntu impela. Futhi nguluphi luhlobo loluphakeme kunalo lonke na? Lwalusolo nje luchubeka lusuka kulokuphansi kunako konke, ukhuphuka kusuka esicocweni kuya kuloku nakulokwa bese kuya enyonini kuze kuthi njalo njalo etinhlotsheni letiphakeme kakhulu tekuphila kuze kufike eluhlobeni loluphakeme kunalo lonke lolwalungafika kulo. Lwase ke lwendiwa ngemfanekiso kaNkulunkulu nako lapho khona nalo wesifazane bekangake ndiwa ngemfanekiso kaNkulunkulu kodwa ngemfanekiso wewesilisa niyabona na manje nako lapha bakhona naNkulunkulu uyababuka wase uthi yebo babukeka bathandzeka kwakuyini lokho mnakethu na bebangeke baze bafe lelo nje kwakulibinda lekucala lecalcium ipotash yekucala nayo yonke indlo yaqala kusuka kanjalo akukuhle na kodwa sono siyafika futhi sona lesithombe manje ngabe uNkulunkulu uNkulunkulu wazumela ukuthi sendeni na wasivumelelani ukuthi sibe njengoba besikhuluma ngaso esikhatsini lesendlulile na wasivumela kuze akhone kufakazela ukuthi bekangumsindisi ukwendile wavumela kugula kwenteke kuze akhone kufakazela ukuthi bekangumphilisi wavumela kufa kwenteke kuthi afakaze ukuthi bekakuphila niyabona na wavumela tonke letindvo leti letimbi kuthi tendeke kufakazela ukuthi bekakahle loko lebekangiko sitho nikhuluma ngekuhlabela indzaba yekuhlengwa Ngani mnakethu? Uma Jesu efika, leli bandla leli liyokuma ngaleya emingcengcemeni yalomhlaba, futhi lihlabele tindzaba tekuhlengwa. Lapho tingelozi tiyokhothamisa inhloko yato, tingathi ukuthi sikhuluma ngani. Yebo ke tathi ngakaze ilahleke, athathi ukuthi sendlule kuphi. Siyathi ukuthi kusho ukuthini kulahleka nekutholwa. Oh, singamemeta, samemeta ngetindvumiso takhe. Akasuye umsindzisi kuto, atizange satidzinga kusindziswa. Bengesuye umphilisi kuto, cha ludvumo. Akasiko kuphila kuto, impela akasiko. Dathi ngakaze tife esonweni nasetiphambe kwenu. Thine sasinjalo, futhi sendiwe saphila, nako lapho sikhona. Siyothini nemichele yethu yethuliwe. Oh, ungumfundisi sibanibani? Cha 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 cha. Lonke ludumo luya kuye. Ngiloko ke nako lapho ukhona. Khona ke sitawuxoxa lendzaba ukuthi sincobe kanjani. Sitokuconza kangcono masinyane. Ngako ke khona ke kuloko lapho kubese kwentekani ke. Ngabe uNkulunkulu ke wathi nje, yebo ke kungcono ngivele nje ngibhubhise yonke ipotash yami necalcium. Konke sekonakele na? Cha cha. Bekathi ukuthi kwakutoba ngaleyo ndlela. Manje uma moya lo ngcwele wangentanga aba ngiloku lengingiko, futhi ngidla kudla bese ngikubuyisela emthimbeni wami, bese kwakha lokho lengingiko manje. Manje noko ngendiwa ngesimo. Sonke sithombe uNkulunkulu la sibona ngaphambi kwekusekelwa komhlaba, siyavuthwa, siphatheke. Niyabona na, uvela kwesifazane njengoba athi kuyoba njalo. Sikhathi lesilandzelako uvela kuNkulunkulu. Ufika ngaleso sikhathi ngowesifazane, ufika ngalesikhathi lesi ngendvodza. Niyabona na, ufika ngaleso sikhathi ngesifiso sekulalana, ufika kulesikhathi lesi ngelivi laNkulunkulu lelikhulunyiwe. Niyabona na, lapho manje kukhona noma yini lokungangilimata na? Cha mnumzane, akukho lutho lolungasilimata. Paula wathi akukho tindvo ngisho letikhona, tindvo letitako, kugula, kufa, akukho lokungasehlukanisa nelithando laNkulunkulu lolukuKristu. Akukho lutho lolungasehlukanisa. Njengoba ngicoxe indzaba lencane, senginetinwele letitha tibe sihlanu nje ngekuba nempandla ngalokugcwele. Uthi benkama leto letimbalwa lapha esikhathini lesidzite lesendlulile. Umkami wathi, "Billy, sewucishe unempandla." Ngathi, "Kodwa angalahlekelwa nangu lolulodwa lwato." Wathi, "Tikuphi na?" Ngathi, "Tathi kuphi ngaphambi kwekuthi ngitithole na?" Niyabona na, noma ngikuphi lapho betikhona ngaphambi kwekuthi ngitithole. Manje take taba khona ngalesinye isikhathi eminyakeni lelikhulu lendlula, letinwele leti tathi ngekho lapha nhlobo, kodwa tathi ngaphandle lapha eluthulini. Ngabe kunjalo na? Kwase kuthi cishe eminyakeni lengamashumi lasihlanu lendlulile tiqala kuta enhloko yami. Tivelaphi na? Tivela eluthulini, futhi manje setibuyela emuva lapho tathi khona. Ngabe kunjalo na? Tathi ngekho, tase tiba khona, futhi manje atisekho. Kuyini na? Yini le yatenda taba nguloko letingiko na? Nkulunkulu, nawo alapho, wapenda sithombe, wathi nguleyo ndlela lengimfuna ngayo. Oh kufa, luphi luthonsi lwakho na? Thuna, kuphi kunqoba kwakho na? Ungayingcwaba ngalolunye lwaletinsuku leti lapha. Angathi, kodwa mnakethu, ngiyobe ngingakafi. Ngitokutshela lokho, cha mnumzane. Oh, siyovuka. Haleluya, siyovuka. Ngaloko kusa kwekuvuka, lapho imivalo yekufa yephulwa, siyovuka. Haleluya, siyovuka. Ayikho into lengangivimba ekuvukeni. Abekho bodeveli labenele kuso sonke sihogo labangangivimba ekuvukeni. Akukho lutho lolonele, alukho nzawo lokuthi lungivimbe ekuvukeni. Nginesethembiso saNkulunkulu, nginemoya loyingcwele, nginezowi, kuphila lokuphakathi kwaNkulunkulu, kuphumule ekhathi lapha, lesithumbu lesi lesidzala, sivela lapho naNkulunkulu, wangifukamela ngaphuma emhlabathini, futhi uma lowo lowangifukamela ngaphuma emhlabathini, nase ngikhulile manje, sonke isikhathi nangiva insimbi yasesonweni, kukhona imvo leyayikhulume nami, ngisengumfanyana lomncane, ingelosi yakhuluma ehlathini, yathi ungalokothi unathe noma ubheme nginemsebenti lotho wenda ungawungcolisi umtimba wakho noma wehle wenyuka nebesifazane netinto wena nginalokuthide lotho kwenda uma sewukhulile ungibani wena na ungibani wena na Uthokwathi kakhulu ngaloko kamuva emva kwesikhashana nayi ida ilenga ngale ya empaphatisweni iyathi bonakalisa yona iyathethula yona iyaphendvula ngiyayibona ime ngale ya ndzawo tonke kuso sonke sandla utoba kanjani uma angenda ngaba nguloku lengingiko ngaphandle kwekuthi ngibe nekukhetha nhlobo angizange ngibuyele emuva lapho bese ngithi manje Charlie Branham wena shatana Ella Harvey bese niyangiletha emhlabeni cha mnumzane angizange ngibe nekukhetha kwaloko uNkulunkulu wakwenta loko futhi uma angenda ngaba nguloku lengingiko ngaphandle kwekukhetha kakhulu kangakanani ke uma lo moya longcwele uhamba uyofukamela ethi kwami bese ngithi ya Nkosi ungumdali wami ngiyakuthanda futhi ngiyakwemukela njengemsindisi wami uthi ngibamba kanjani eluthulini na ngingeke nje ngakwenta Nakethu ngeke nje ngakwenda uNkulunkulu akazange abumbe lucetu lunye lwale calcium noma ipotash noma yini lenye lebe iyoke imosheke konke babe la ngiphe kona ngaphambi kokusekelwa komhlaba kuyokuda kimi hu ngidiva ukuthi angimemete impela ukuthi angimemete konke babe la ngiphe kona Kuyokuda kimi futhi akukho nakunye kwako lokuyolahleka kodwa ngiyokuvusa futhi ekuvukeni ngimvile abida ngesikhathi ngita kuye bangayigcina kanjani ngiseluthulini lomhlaba na akukho bangcwabi labenele evene ukuthi bangibhambathe ebusweni ngelifosholo laba yonke bangigcine ngiseluthulini lomhlaba ngiyovuka ngalelinye lilanga futhi ngime ekumfuteni yena ngigezwe engadini yakhe ngitelwe ngemoya wakhe haleluya bani nawo onke emahlelo lofuna kuba nawo ngitothatha Jesu amen Indvodza yemshwalensi itakimi Wilma Snyder umngani wami lolungile wathi Billy ngifuna ukukuthengisela ipolisi yemshwalensi ngathi sengivele nginawo umngamo wacalata kwangathi utothi uwacambelana nemanga mfana na wathi unawo umshwalensi ngathi yebo mnumzane wathi wayiphi inkampani lonayo uyini na ngathi siciniseko lesibusisiwe Jesu ungewami oh kunambitha ngaphambili lokunje pho kwenkathi imulo yebo uNkulunkulu indlala ifa yensindziso ngithengwe uNkulunkulu ngitelwe ngamoya wakhe ngagezwa engadini yakhe wathi kuhle lokho Bhili kodwa ungeke ukufake emathuneni ngathi uthi ongikhipha haleluya angakhathateki ngekufika lapho kukuphuma Ngako ngitholele umshwalensi lo ngitshela ukuthi ngitowenyusa konke babe la ngiphe kona kwami angikhathali ukuthi babe wami wendeni ukuthi make wami wendeni ukuthi noma yini yayiyini konke babe la ngipha kona kuyokuda kimi futhi akekho umuntu longeta nangabe babe wami angamdonsi haleluya wabadonselani na Ngabathi ngaphambi kokusekelwa komhlaba ngesikhathi nihlaba liwundlu ngamhlaba kanye nalo amen ngalimisela ngaphambili libandla yini lena kumiselwa ngaphambili na libandla ngingena kanjani ebandleni na ngamoya munye sine sonke zaphaphatiselwa emtimbeni munye Bekati ngaphambi kokusekelwa komhlaba kuthi sasitoba khona nalabo labathi ngaphambili ubabitile labo lababitile ubalungisisile labo labalungisisile sewuvela ubakhathi mulisile etincwadzini taNkuluNkulu sewuvela wentile washo kuthi uyohlangana nami khona lapho abekho bonke bodeveli labaphuma esihogweni labangake babavimbe kunoma nguyiphi lenye indzawo kodwa kubavimba ekutheni bethe khona lapho ngoba uNkulunkulu sewuvele ushito njalo naloko kuyayichetha indzaba uma iminyaka lelikhulu leti gitsigitsi ngaphambi kokuthi umhlaba uke ubunjwe inganyeti tekusa dahlabelela kanye kanye nemadvodzana aNkulunkulu ahlokoma ngekujabula ngaphambi kokuthi kube khona sisekelo semhlaba Niyabona na ngaphambi kokuthi kube nesiseke naleto tingelosi nako konke kwakujabulile kuhlokoma ngako ngaphambi kokuthi kube khona sisekelo semhlaba devele utawuke angigcine kanjani eluthulini lemhlaba na angeke nje akwende uqinisile ake sibone manje lesi sikhathi salosekela intsandvo yelinengi lenginaso ngalapha lena imizuzu lengamashumi lamabili kuthi kushaye insimbi yelishumi nakunye leyo imizuzu lengamashumi lamabili kuphela kuthi kushaye insimbi yelishumi ngabe kunjalo mnakethu uwudi na kunjalo imizuzu lengamashumi lamabili kuthi kushaye insimbi yelishumi wonke umuntu ujabulile na
Oh kutsangihambe ngichubeke kutsangihambe ngichubeke lekhaya lami lasezulwini li khanya pa futhi kuthi angihambe ngichubeke Oh kutsangihambe ngichubeke Kutsangihambe ngichubeke lekhaya lami lasezulwini khanya pa futhi kuthi angihambe ngichubeke
Niyawathanda lawo maculo lamadzala njengalelo na kwakuvamise kuba naleli dzala lebesivamise kuhlabela ngalo into letsite ngekuthi umusa nesihawu kwangithola Lapho inkanyeti yekusa yakhanya nguliphi lelo dzathe gethi na ake sibone kanjani nguliphi mina kethu nevili na niyabona into letside umusa nesihawu kwangithola lapho inkanyeti yekusa nalekhanyako yakhombisa tayo kimi mhm ya esiphambanweni sinike ithuni kulelo dzathe lelo eduthe nesiphambano yenyukela lapha mina kethu nevili oh ngiyawathanda lawa Bangakhi lo tsandza lawo maculo lamadzala laneligcobo na ungaba nabo bonke labo dumdum bakho bekugcuma uyethulu naphansi lobafunako nginikeleli naku lapho umusa nesihawu kwangithola khona ngiloko ke kulungile ngamnanzi manje
Jesu ngiqi edute nesiphamba no lapho umthombo loliku ku umesihle kubo bonke umfudla nawe kuphilisa ukeleta uvele ntabeni yasekhalvari esiphambanweni esiphambanweni Maningati mulo yami jalo njalo Uze umphefumulo wami lo hlwitsiwe uyothola Kuphumula ngesheya kwemfula
Oh kuhle kanjani kanjani kucabange kube ke umsindzisi bekangekho ke kube ke besithele livi ke kube ke bekangakakubithi ke kube ke bekangakakwatanga ngaphambili ke futhi wawungaphandle lapha kulokuphumula lokhu kwelive kusihlwa ke niyamthanda na oh hey Ningathi khohla tinkonzo ekuseni manje nase igabence iyemfica
esiphambalweni bani ngathi mulo yami njalo njalo uze umphefumulo wami lo hlwitsiwe uyothola kuphumula ngesheya
manje sinike ishuni kulelithi indzawo emthonjeni leliculo lelidzala lelimnanzi ikona indzawo emthonjeni bangakhi lo latiko na indzawo yebo ikona indzawo emthonjeni uma nikwenda manje ngalokukhulu kuthula yelulela nje eceleni kwakho futhi ukhawulane nalowo mnakethu Nyati, ikhona indzawo manje yawo onke emaMethodist, ikhona indzawo yemaBaptist, ikhona indzawo yePentecost, ikhona indzawo yethu sonke manje emthonjeni. Bangakhi lolatiko lelitulo lelidzala na? Oh, impela nyalati. Labanye benu tinsizwa letindzala manje, leli lelimnanzi liculo lelidzala laseKentucky manje. Ndzawo indzawo chawula nani yebo ikhona indzawo ikhona indzawo yakho emthonjeni indzawo indzawo yebo ikhona indzawo ikhona indzawo yakho emthonjeni oh indzawo indzawo ikhona ingcumbi yendzawo Ikona inzawo yakho emthonjeni Oh inzawo inzawo yebo ikona inzawo ikona inzawo yakho emthonjeni Manje nginalokuncane lokutoni mangalisa tonke letinshumayelo takamuva netincwadi nayo yonke into kutawube kuthengiswa kulenye indzawo bese kugcineni kwendlu yekukhontela evingini lelitako emihlanganweni emathepu nayo yonke into nako konke kusesimeni sencwadi lenhle lefundvako kutoba nelitafula emuva lapho emuva kulelinye lemakamelo futhi incwadi lefundvako linshumayelo takamuva naleminye yemibhalo lemihle leseyihambe ekuqaleni etincwadini letinsha letishicilelwe kabusha tonke titobe tibekwe tihleliwe futhi ekugcineni kwalesakhiwo kulobusuku lobu bangalesithathu lotaku futhi silindzele sikhathi lesimnanzi enkosini wotani nikhuleka manje manje nibithe labagulako nalabahlaselekile benu nibabhalele incwadi nibangenise lapha nje sitho uNkulunkulu nje utohamba hamba ngemandla futhi siyathi ukuthi utokwenda manje futhi manje ngiye kuwo wonke umuntu lebe ngimathi lebe kanalo ukuthithe lokuncane uma ikhona noma yini into lephumile endleleni manje khumbulani ngani tshela kadzeni bese tokuqondzisa futhi ngiyathi ukuthi niyathi ukuthi kukhona umoya lo ehlukile lapha kunalolo bewukhona niyabona na niyabona na niyabona na kunjalo Manje ningasawuvumeli ukuthi uke uphindze usuke ngiyaniyala embi kwa Jesu Kristu ningawuvumeli ukuthi usuke hlalani khona lapha nawo niyabona gcinani nje yonke into iayinwe kahle futhi nichubeke ngqo nebazalwane akusuye umnakenu noma thathe lo wenda noma yini leliphutha ngulo moya wa devil longena ekhathi lapho niyabona uhamba yonke indzawo futhi nje mvele lo mfono noma thathe futhi wathi ukuthi ngusathane longena emkhathini nendzawo uma ninemuzwa lothile ngako kukhipheni lokho kini ngalokukhulu kushesha niyabona ngoba kutokudlavuta yebo kutokwenda ngako kubalekele Kumbulani nje ikhona indzawo indzawo ingcumbi yendzawo ikhona indzawo yemaMethodist indzawo yemaBaptist indzawo yePresbyterian ikhona indzawo yabo bonke indzawo indzawo yebo ikhona indzawo ikhona indzawo yakho emthonjeni Bangakhi lolukhumbulako liculo lethu lelidzala lekuphuma ke hamba neligama la Jesu mfana wekutsabuka newelusizi litokunika injabulo nendududo litsathe noma kuphi la uya khona ngifisa kwangathi beningahlala nathi mina kethu Jeffries wena natsathe Jeffries nebafana lapho kanye nabo bonke bese ke ngeligama la Jesu siyakhothama siwa sikhuleka etinyaweni takhe oh hey inkosi yamakhosi ezulwini siyoyichelisa lapho luhambo lwethu selufeziwe Hamba neligama la Jesu lithathe njengelihawu namuhla. Oh, uma silingo sisondzela, phefumula lelo gama lelingcwele ngemkhuleko. Oh, ngiyakuthanda lokho, anikuthandi na lelo gama lelimangalisako la Jesu. Manje asisukume khona manje, sisahlabela manje kulungile. Hamba neligama la Jesu. Mfana wekutsabuka newelusizi lito
olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu gama leliliku o gama leliliku olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu
Loku kungilokwehlukile kancane manje asikhothamise tinhloko tethu manje futhi ngekuthula sibili asiphakamise isandla lesisodwa sithi
ngale kamala Jesu siyakhothama siwasikhuleka etinyaweni ta ke ingosi yemakhosi ezulwini siyoyichelisa lapho luhambo lwethu selufeziwe gama leli ligugu olimnanzi kangaka themba lemhlaba nekwetsaba kwelizulu yebo gama leli ligugu olimnanzi kangaka Themba lemhlaba nekwe saba kwelizulu Inhloko tethu tisolo tichubeke nekukhothama sithi